There's someone hearing, recognizing, acting on the word of God was delivered on Sunday morning, the 21st of February, 1960, at the Branham Tabernacle, Jeffersonville, Indiana, USA. Umyalezo othi ukuva ukuqaphela ukusebenza ngelizwi likaThixo washinyelwa kusasa ngecawe umhla wa-21 kuFebhali ngowe-1960 kumnquba kaBranham eJeffersonville, Indiana, eMelika.
Now, these tapes that of this meeting this morning is not sold. It's just for the church or for someone who calls its own doctrine.
Ngoku la makhasethi wale nkonzo yale ntsasa akathengiswa aya nje kwibandla okanye ukulungisela umntu othile kuba ingemfundiso.
And in the meetings out there, it causes confusion because hardly two of us see perfectly eye to eye, but we ought to be heart to heart anyhow. But in the tabernacle here, these tapes are, you notice on the, it's for just friends and so forth.
Kwaye ezinkonzweni phaya ngaphandle loo nto ibanga ukudideka ngokuba kunzima kakhulu ukuba singathi sibabini sibone ngokugqibeleyo ngaliso linye. Kodwa besimele ukuba ibe yintliziyo kwintliziyo nokuba kutheni na. Kodwa loo nto thina apha kulo mnquba la makhasethi ngawo uya kuqaphela ngawabahlobo nje nabanjalo.
Now let us bow our heads just a moment for prayer. How many would like to be remembered while you have your heads bowed, just for raised up hands, saying, Lord, I'm needy today and I need thy grace, whatever it is for.
Ngoku masithobise iintloko zethu okomzuzwana nje sithandaze. Bangaphi oyakuthanda ukukhunjulwa ngelithuba iintloko zenu zithotyiweyo. Phakamisa nje isandla sakho uthi, Nkosi, ndiswele namhlanje. Ndiswele ubabalo lwakho nokuba utsho malunga nantoni na.
Our Heavenly Father, we now approach thy throne of mercy. Because we have been asked to do this, and it was told us by thy Son and our Savior, that if we should ask you anything in his name, it would be granted. Therefore, Lord, knowing that we are living in the shadows of His coming, and now standing in the shadows of His mercy, then we would ask, Lord, that You would choose by the Holy Spirit those things that we should ask for.
Ngoko ke Nkosi sisazi kuba siphila kumathunzi okuza kwakhe, sibe ngoku simi kumathunzi enceba yakhe. Ngoko singathanda ukucela Nkosi ukuba unyule ngomoya oyingcwele ezo zinto simelwe kukucela zona.
And we feel this morning that it would not be contrary to thy word or to thy great righteousness and thy mercy and grace that if we should ask that we would have a special visitation today from the Holy Spirit.
Yaye siyeva kusasa nje ukuba akunakuba kuchasene nelizwi lakho. Okanye ubulungisa bakho obukhulu nenceba nobabalo lwakho ukuba sibe siyakucela ungindwendwelwa ukukhethekileyo namhlanje ngumoya oyingcwele.
He might come into our midst and would discern the thoughts of our hearts, reveal to us our weak places and heal our sicknesses and bind up the broken hearts and save the lost and make ready a people for his coming. Lord, hear this prayer.
Anganako ungena phakathi kwethu acalule incingane zenhliziyo azityhilele indawo ezibuthathaka aphilise izifo zethu abophe iintliziyo zaphukileyo asindise abalahlekileyo alungisele abantu ukuza kwakhe Nkosi yiva lo mthandazo.
Now we are going to read thy word and we pray, Lord, that on our Sunday school lesson this morning that you will bring forth the context of the reading.
Amen.
And will reveal it to our hearts because we come here for one purpose. That purpose alone is to know you better.
Ngoku sawufunda ilizwi lakho, yaye yaye siyathandaza nkosi uba kwisifundo sesikolo secawe ngalensasa uba ukhuphe oko kuqulethweyo kokufunda uze ukutyile ezinhliziyweni zethu ngokuba size apha ngenxa yenjongo enye loo njongo ke inye kukwazi wena ngokungcono.
We who are Christians by faith want to know you better. Those who have not yet become Christians are wanting to know you as their Savior. Those that are sick want to know you as their healer. And we pray that there will not be one leave this building empty, but that every request may be fulfilled to the letter, and every desire met, and every person be happy and go from the building saying like those coming from Emmaus, did not our hearts burn within us as he talked to us along the way? For we ask this in Jesus' name. Amen.
Thina bangama Kristu ngokholo sifuna ukwazi wena ngokungcono. Abo bangekabi ngama Kristu bafuna ukwazi wena njengomsindisi wabo. Abo bagulayo bafuna ukwazi wena ngokomphilisi wabo. Siyathandaza ke ukuba kungabikho namnye oyakushiya esakhiwo eze. Ngoko masithi sonke isicelo sizaliseke ngokupheleleyo. Wonke umnqweno ohlangatyezwe, aze wonke umntu onwabe aphume kwesakhiwo esithi, njengabo bevela eMawusi, bezingavuthi na iintliziyo zethu ngaphakathi kwethu ekuthetheni kwakhe nathi endleleni. Kuba oku sicela egameni likaYesu. Amen.
Now to you who want to turn in your books, usually I have found out that in the evangelistic services that just about 20 or 30 minutes makes the best impact for a throw-in spiritual message and then an altar call.
Ngoku kwe wena ufuna ukutyila incwadi yakho, esiqhelweni ndiye ndafumanisa ukuba kwiinkonzo zokuvangela ukuba malunga nje na20 okanye na30 emizuzu aba nento ayithethayo ngokungcono kumyalezo ophoswayo ongomoya ize ibe kukubizela esiguqweni.
But this being Sunday school, I just don't want to do it that way this morning. I feel more led to take my time and talk on the Word.
Kodwa le kuba isikolo secawe, andifuni ukwenza konke loo nto ngalentsasa. Ndiziva ndikhokelelwa ngakumbi ekuthabatheni ithuba ndithethe ngelizwi.
Now, if anyone is uncomfortable, too cold, the only thing you have to do is my brother, the custodian, is at the back of the church there. Just raise up your hand like that back there to him and he'll regulate the heat.
Ngokuba kuthe kwakho umntu oziva engonwabanga egodola kakhulu, inye into onoyenza kukuthi umntakwethu ongumgcini wendawo uphaa ngasemva enkonzweni phaya, phakamisa nje isandla kanjeya phaya emva ubhekise kuye, yena ke uya kubulungelelanisa ubushushu.
And we want you to be comfortable and feel real well and listen to the Word. For we trust the Holy Spirit to teach us the Word of God. And can you all hear well in the back? If you can, raise your hands. If you can hear well, that's good.
Kwaye sifuna ukuba nihlale ngokukhululeka nizive niphilile ngenene. Uphulaphule ilizwi ke kuba siyathemba ukuba umoya ongcwele uya kusifundisa ilizwi likaThixo. Niva kakuhle nonke ke phaa emva ukuba niyeva phakamisani izandla ukuba niva kakuhle intle loo nto.
Now, I want you to turn with me. I've got some texts wrote out here and some scriptures. So I want you to turn with me first to the book of Romans. Romans, the 9th chapter. And we want to read for a scripture lesson. First in Romans 9:11.
Ngoku ndifuna ukuba nityile kunye nam neengongoma ezithile endizibhale apha nesibhalo esithile. Ngoko ndifuna ukuba utyile kunye nam kuqala kwincwadi amaRoma isahluko se9 kwaye sifuna ukufunda isibhalo sesifundo kuqala kumaRoma 9:11.
The children being not yet born, neither having done any good or evil, that the purpose of God according to election might stand. Not of works, but of him that calleth, it was said unto her, the elder shall serve the younger. As it is written, Jacob have I loved, and Esau have I hated.
Nakuba abantwana babengekazalwa, bengekenzi into nelungileyo nembi, ukuze ingqibo kaThixo ngokonyulo ihlale ihleli, ingengokwasemisebenzini, ingokwalowo ubizayo. Kwathiwa kuye, omkhulu uyakukhonza komnci, njengokuba kubhalwe kwathiwa uYakobi ndamthanda, ke uEsau ndamthiya.
May God add his blessings to this scripture reading. Now for a text to back up my lesson, I want to take this for a text. Hearing, recognizing, acting on the Word of God. May I repeat that again? Hearing and recognizing and then acting on the Word of God.
Wanga uThixo angongeza intsikelelo zakhe kokufundwa kwesibhalo. Ke ngoku xa sithatha umxholo ukuxhasa isifundo sam, ndifuna ukuthatha lo mxholo, ukuva, ukuqonda, ukusebenza ngelizwi likaThixo. Ndisenokuyiphinda kwakhona, ukuva, nokuqonda, nokwenza ngelizwi likaThixo.
Now we are fully acquainted, we people who search the scriptures day and night and read our papers and hear the news commentators, that this world is now standing in the grip of two great spiritual forces. And they are both religious forces.
Ngoku sikhelene kakhulu thina bantu siziphengululayo izibhalo imini nobusuku, sifunde namaphepha ethu, sive nabasasazi bendaba ukuba eli hlabathi ngoku limi phakathi kokuchithana kwamagunya amabini amakhulu omoya, omabini ke ngamagunya angawenkolo.
And I believe that these great forces are soon coming to a head. And both of these great forces was represented in these two sons of Isaac.
Kwaye ndiyakholwa ukuba la magunya amabini makhulu aza kuthi afikelele kwintloko kungekudala. Aye omabini la magunya amakhulu ayemelwe kwabanyana babini baka-Isake.
How that God in his infinite wisdom has foreshadowed all things to us, that we might by these things know a certain what lays before us.
Ngendlela wathi ngayo uThixo ebulumkweni bakhe obungena siphelo, wenza isithunzi sangaphambili sazo zonke izinto kuthi, ukuze sibe nako ukuthi ngezinto sazi ngokuqinisekileyo ukuba yintoni na esizelayo.
Made it so plain that God and his word and the nature and his universe is so perfectly arranged together that even the sinner can see something fixing to take place. God has so arranged it. No one is without excuse.
Wayicacisa kakhulu kangako ukuze uThixo nelizwi lakhe nendalo noko kudalweyo kwakhe kube kulungelelaniswe ngokugqibeleleyo kwahlangana kangangokuba nomoni ngokwakhe abe nokubona ukuba ikho into eza kwenzeka. UThixo ulungelanise kangako, akukho mntu unokuzithethelela.
Now, we see in these two sons that when they, before they were even born, they were at war with one another.
Ngoku siyabona kwabanyana babini ukuba ngethuba ababekho ngaphambi kokuba babe bazalwa nokuzalwa babesilwa omnye nomnye.
Even though their virgin mother, for she was a virgin, the beautiful Rebecca that married the righteous seed of God's promise, Isaac, that they were two consecrated, spirit-filled believers on God, foreordained to the very marriage that they united together by. God foreknew it.
Nangona umama wabo owayeyintombi esesebuntombini, kuba wayeyintombi esesebuntombini, uRebecca omhle owatshata imbewu yobulungisa kaThixo yedinga uIsake, ukuze babe bobabini babe ngabanikezelweyo amakholwa azaliswe ngumoya kaThixo emiselwe kwangaphambili kwakuloo mtshato obehlanganiswe nguwo. UThixo wawazi kwangaphambili.
And how could such a thing come to that one mother by one father, one a very evil person and another very good person? And how that the good person looked to be the evil and the evil looked to be the good?
Yayinokuthini ke into enje ukuvela ngaloo mama mnye ngotata omnye, omnye abe ngumntu ombi kakhulu aze omnye abe ngumntu olunge kakhulu, nendlela wathi ngayo lo mntu ulungileyo wakhangela ngongathi ungombi, waze lo mbi wakhangela ngongathi ulungile.
Now that is always, has been, always will be God's program. God cannot change his program because he makes his program perfect because it's part of him.
Ngoku loo nto kukuthi ihleli injalo iyakuhlala inkqubo kaThixo. UThixo akanakuyitshintsha inkqubo yakhe ngokuba uyenza eyakhe inkqubo igqibelele ngokuba iyinxenye yakhe.
In the Garden of Eden, sin was so beautiful until it attracted Eve from righteousness to sin. And in the same garden where there was a tree of life, there was also a tree of death.
Egadini yase-Edeni, isono sasihle kakhulu kangangokuba samtsala uEva wemka ebulungiseni waya esonweni. Kwakulo gadi inye, apho kwakukho khona umthi wobomi, kwakwakho nomthi wokufa kananjalo.
We would know it today as the law of contrast, that where there is good, there is evil. Where there is right, there is wrong. And we will never, no matter what our environment may be, ever be able to shake ourselves from the presence of either.
Lonto snogias namhlanje njengomthetho wempikiswano ukuba apho kukho khona okuhle kukho okubi, apho kukho khona okulungileyo kukho okungalunganga, yaye asinakuze kungenamsebenzi nokuba indawo esinqongileyo iyintoni na. Asinakuze sibe nako ukuzivuthulula simke kubukho bayo nayiphina kwezo zinto zimbini.
Because Paul said, when I would do good, then evil is present.
Ngokuba uPaulos wathi xa ndifuna ukwenza okulungileyo kusuka kubekho okubi.
The sinner will never be able to shake away from the Christian from the sinner. There will be a witness there of right and a testimony of wrong. Always, and you make your choice. You have to take one side or the other.
Umoni akanawuze abe nako ukuvuthulula emke kumKristu, umKristu emke kumoni. Uyakubakho umKristu, umKristu ephuma kumoni. Kuyakubakho ingqina apho lokulungileyo nengqina lokungalunganga oko. Wena ke uzikhethele. Kunyanzelekile kuba ube kwelinye icala kungenjalo kube kwelinye.
But in these two sons, it is strange to know that before they were born, both the same seed from Isaac, which was the promise.
Kwabanyana babini kuyamangalisa ukwazi oku ngaphambi kokuba bazalwe bobabini beyimbewu enye ephuma kuIsake inguye idinga.
Now our lesson's a little lengthy, and I want to get enough background so you can see exactly what I'm speaking about.
Ngoku isifundo sethu side noko yaye ndifuna ukufumana isandlalelo esaneleyo ude ube nokubona ngokuchanekileyo ukuba yintoni na le ndithetha ngayo.
And the first son, Esau, that was born, we find out that not only were they fussing and fighting in the womb of their mother, but they came from her fighting. Esau coming forth and Jacob holding on to his heel. And they are still fighting.
Unyana uqala ke uEsau owazalwayo sifumanisa ukuba abazange baxambulisane balwe nje esizalweni sikanina. Koko baphuma kuye besilwa. UEsau evela wabe uYakob embambe ngesithende. Kwaye basalwa nangoku.
And how it could come from that perfect, pure, elected, holy, consecrated father or mother.
Yayinokuthini ke ukuphuma kuloo nto igqibeleleyo inyulweyo ingcwele umama notata abazinikezeleyo.
So to base it, that God called by election, it must be. No matter how good your father and mother was, how nice they was, how much Christians your father and mother was, it still lays to you as an individual. You're standing before God.
Kukuze ngokwesekelo, ibe kukuba uThixo wabiza ngokonyulo, kunyanzelekile ukuba kube njalo. Akunamsebenzi noba utata wakho noma wakho babelunge kangakanani na, babethande kangakanani na. Abe ngamaKristu kangakanani na utata nomama kusaxhomekeke kuwe njengomntu ozimeleyo ukuma kwakho phambi koThixo.
This lesson teaches that they both the children there was even by the elected and called of God father and mother a virgin woman and a holy man who finally was come down to be even to his seed came Jesus Christ.
Esi sifundo sifundisa ukubabona bengabantwana bobabini beze nditsho ngokwabo banyuliweyo babizwa nguThixo umama notata umfazi oyintombi eseyintombi nendoda engcwele eyathi ekugqibeleni kwafikela nasekubeni ngembewu yayo kuze uYesu Kristu.
He was born as one from the dead. He was tested his father before him, and he was promised to this seed of Isaac that the whole world would be saved.
Wazalwa njengovuswe kwabafileyo, wavavanywa uyise ngaphambi kwakhe, kwaye wanikwa idinga ngale mbewu kaIsake ukuba ihlabathi liphela liyakusindiswa.
And out of a man like that, and his blood so pure that God would not even let the Philistines even touched the mother after Abraham had given her over to him. God plagued his house and said, you're as good as one dead. Holding that bloodstream pure.
Yaye ngokuphuma kwindoda enjalo, igazi layo lisulungeke kangangokuba uThixo akazange avume nokuba umFilisti amchukumise unina. Emva kokuba uAbraham wayemnikele ngaye kuye. UThixo wayibetha ngesibetho endlu yakhe. Wathi, ufana nje nofileyo egcine loo mlibo wegazi usulungekile.
And that Rebecca, a righteous, holy, God-sent, and God-called mother, and from that holy seed came forth a renegade and a believer. See, so it lays within God's calling, God's election.
Was the Lord Rebecca ilungisa ongcwele? Umama othunyelwe nguThixo ebizwe nguThixo kwaze kwathi ngokuphuma kuloo mbewu ingcwele kwavela indlavini kwakunye nekholwa yabona ngoko kuxhomeke kubizo lukaThixo unyulo lukaThixo.
And before either one was born, God said, I love Jacob and hate Esau. Before either one was born.
Yaye kungekazalwa namnye uThixo wathi uYakobe namthanda ke uEsau namthiya ngaphambi kwakuzalwe nomnye kubo.
So how ought we to feel someone who has God speak to you and invite you to come to his table and to his home and be his son or daughter? There's nothing so great as that.
Ngoko simele kuziva sinjani umntu othile athe uThixo wathetha kuwe wakumema ukuba uze esithebeni sakhe nakwikhaya lakhe ube ngunyana wakhe okanye intombi, akukho nto iyeyona inkulu njengaleyo.
These two boys, if we'll notice their nature, one of them was a spiritual man. That was Jacob. And the carnal man was Esau, but they were both religious.
La makhwenkwe mabini ukuba siyakuqaphela imveli yawo, enye kuwo yayindoda yomoya yayinguYakobe lowo, nendoda eyenyama eyayingu-Esau, kodwa mabini ayenganqulayo.
And that same thing has took place all down through the age, the carnal and the spiritual.
Yayekwenzeka kwaloo nto inye konke ukuhlanga esigaba sexesha owenyama nongomoya.
Esau represented the man of the earth, natural, religious, inclined, but never able. It wasn't in him to do it. He couldn't do it. He never was in him to be able to climb a path the things of the world, the carnal things. But Jacob, it was just so easy for him to do it.
Esau wayemele indoda yomhlaba eyemvelo esondeleyo ekunquleni, kodwa ingasokuze ibe nako. Kwakungekho kuye ukwenza loo nto, wayengenako ukuyenza. Kwakungazange kube ngaphakathi kuye ukuba abe nako ukugwenyela edlule kwizinto zehlabathi, into eyenyama. Kodwa uYakobe kwakunqula kakhulu kuye ukwenza loo nto.
Now, Jacob, one purpose Jacob had, and that was that he longed for that birthright, no matter how he got it, just so he got it.
Ngoku uYakobe inye injongo awayenayo uYakobe, leyo ke yayikukhangela obo buzibulo. Kungenamsebenzi nowayebufumene njani na, okoko nje wayenokubufumana.
And that spirit of that one birth still represented in the world today, and it's coming to a head now. The spiritual believer and the carnal man. Carnal believer.
Kwaye lo moya woko kuzalwa kunye usamelwe ehlabathini namhlanje, kwaye usondele kwintloko ngoku, ikholwa lelo moya nendoda yenyama, ikholwa lokwenyama.
No one could say they wasn't both religious, they were. They didn't say that one served an idol and the other one God. They were both servants of God.
Akukho namnye onokuthi babengengabo abanqulayo bobabini. Babengabo. Akuzange kuthiwe omnye wabo wakhonza isithixo abe omnye ekhonza uThixo. Bobabini babengabakhonzi bakaThixo.
Now pay close attention to the scriptures now on this subject, because I'm sure it'll help you. Now, not everyone that saith, Lord, Lord, will enter in, but the one that doeth the will of my Father which is in heaven.
Ngoku zihoyisise isibhalo ngoku kulomba, ngokuba ndiqinisekile ukuba uya kukunceda, yabona. Ngoku asingabo bonke abathi inkosi, inkosi abaya kungena. Ngoko ngulowo ukwenzayo ukuthanda ukaba wam osezulwini.
Now, if you notice, Jacob had one thing that he wanted, because according to the word, the blessings and the good things laid in the birthright.
Ngoku ukuba uyaqaphela, uYakobe wayenento enye wayeyifuna, ngokuba ngokwelizwi intsikelelo nento elungileyo yayilele kubuzibulo.
And Jacob, that was his only objective. The only thing he had in mind was get that birthright. And Esau despised it. The one that actually had it despised it. Or he was ashamed of it. But Jacob wanted it regardless. of how he got it, he wanted it.
Kwaye uyakobi yayilonto kuphela azonda yona ilonto kuphela wayenayo engqondweni ukufumana obobuzibulo ke uesa wabudela oyena ineneni wayenabo wabudela okanye wabanentloni bubo kodwa uyakobi wayebufuna engenamsebenzi nowayeyakubufumana njani na wayebufuna.
That's the way with the spiritual believer today. He doesn't care how much you laugh at him, how much fun you make, how ridiculous he has to act to the carnal mind. His only objective is a birthright. He wants to get to God. Because it's born in him. He can't help it.
Kuyilondlela kwikholwa lomoya namhlanje. Alikhathali noba ulihleka kangakanani na. Noba uhlekisa kangakanani na. Noba umelwe kukwenza izinto eziphoxeke kangakanani na kwingqondo yenyama. Injongo yakhe phambili inye bubuzibulo. Ufuna ukufumana uThixo kuba oko kuzelelwe ngaphakathi kuye akanakukunceda.
Jacob means the planter or deceiver, but after finding and coming into possession of the birthright, he was changed. That's the carnal change. He was then called Jacob, a prince with the Lord who's wrestled with him.
Uyakobi utheta ogwekayo okanye okhathayo kodwa emva kokufumana nokungena ekudleni lifa ubuzibulo watshintshwa ngokwenyama oko ukutshintshwa wabizwa ngokuba nguyakobi itshawe enkosini othe wazamazamana nayo.
The carnal believer today, oh, as long as I go to church and do what's right, what difference does it make? That's Esau's group. He's still makes fun and despises the birthright. Doesn't care for it. But Jacob loved it.
Ikholwa lenyama namhlanje. Oh, okoko nje ndisiya enkonzweni ndisenza okulungileyo. Yenza uphumahluko apho loo nto. Liqela likaEsau elo. Usahlekisa ebudela buzibulo. Akakhathali ngabo. Kodwa uyakobi uyabuthanda.
And the spiritual man today and spiritual woman that's elected, predestinated of God to come to eternal life, if they have to sell everything they got, if they have to take their name off of every church book in the nation, they still want that birthright. It's the only thing that matters to them. Just get that birthright. That's all.
Nendoda eyomoya namhlanje nomfazi ongomoya onyulweyo omiselwe ngaphambili nguThixo ukuba eze kubomi obungunaphakade noba kumele ukuba bathengise yonke into abanayo noba kunyanzelekile ukuba bakhutshwe kwincwadi yayo yonke inkonzo esizweni basafuna ubuzibulo nangoko yiloo nto kuphele ebalulekileyo kubo kukufuna nje oba buzibulo kuphelele apho.
No matter what level it has to come on, if they have to get out the altar and cry boo-hoo, if they have to run to the places and go back and make things right and sell what they got or give away everything they have and become a pilgrim and a stranger, it doesn't matter. They want the birthright. That's all they're interested in. The birthright.
Akunamsebenzi nokwenzeke njani na nomelwe kukuza bekweyiphina imo uba kunyanzeleke uba behle beze esigugqweni balile yuyu uba bamelwe kukuba babaleke baye ezindaweni ezithile abuyele ukuya kulungisa izinto baze bathengise oko banako okanye baphise ngayo yonke into abanayo baze beze bengabahambi nabasemzini. Ayinamsebenzi loo nto, bafuna ubuzibulo. Yiloo nto kuphela abanomdla kuyo bubuzibulo.
Now don't blame them people. They can't help it. They were predestinated to that, elected to it.
Ngoku musanibagxeka abantu abanakuzinceda bamiselwa ngenxa engaphambili ukuba benze loo nto banyulelwa ukwenza loo nto.
And then we see that these two, carnal and spiritual people, that's the way it always happens. That's the way it is today. It always has been that way.
Siyazibona ukuba ezi zinto zimbini abangabenyama nabantu abangabomoya yiloo ndlela ekuhleli kuqhubeka ngayo. Yiloo ndlela ekuyiyo namhlanje bekuhleli kuyiloo ndlela.
Cain and Abel in the Garden of Eden, When Eden was created, there were two trees for a man to take his choice. One he become of wisdom, the other he become life.
Ukain no Abel, e garden yase Eden, e kudalweni kwe Eden, yayimibini imithi ayemele ukukhetha kuyo umuntu. Omnye wayeba ngolumkileyo, omnye wayeba nobomi.
There was two boys, Cain and Abel, both of them religious. One of them desired life eternal. And he offered to God by faith a more excellent sacrifice than Cain, a perfect type of the churches today. The church natural, church spiritual.
Babe babini abafana, uKain noAbel, bobabini babe ngabakhonzayo, omnye wabo wanqwenela ubomi obungunaphakade, waze wanikela kuThixo ngokholo owona mbingelelo olungileyo kunokaKain. Ngumzekelo ogqibeleleyo wamabandla namhlanje, ibandla elelemvelo, ibandla elelomoya.
And there's no doubt but what I'm talking to both classes right now. And perhaps by the tape we'll talk to tens of thousands of them.
Yaye akho mathandabuzo koko ndithetha nezo ndidi zombini khona ngoku. Yaye mhlawumbi ngenxa yekhasethi ndiyakuthetha namashumi amawakazo.
But look, the church natural, it's just the church carnal. They're never able to get above that little thing of, I join church, if I go to church, if I do the best I can, that's all God requires. Now that's the same thing Cain done.
Kodwa kangela ibandla lelemvelo, libandla nje lelenyama. Abanakuzo babe nako okunyukela ngaphaya kwalento encinane yokuba ndijoyine icawe. Ubandisaya enkonzweni, ukuba ndenza okona kungcono ndinokwenza. Yiloo nto kuphela afuna yona uThixo. Ngoku wenza kwaloo nto inye uKain.
He went and made an altar. He made a sacrifice. Brought the fruit to the land. And he said, here it is, God. That's the best I got. Take it or leave it. That's the way the carnal believer believes today.
Wehla wenza isibingelelo. Wenza idini wesa isithamo zomhlabazi. Wathi, nali Thixo. Koko nangcono ndinako oku. Kuthathe ungenjalo kuyeke. Likholwa ngaloo ndlela ikholo lenyama namhlanje.
Lord, I'll go to church, I'll join the best group that I can find. I'll pay in my dues to the church, I'll do what's right. Now here's the best I can do.
Nkosi, ndizawuya enkonzweni, ndizawusibandakanya nelona qela lingcono ndinokulifumana. Ndizawuhlawula konke ndimele ukuhlawula enkonzweni. Ndiyakwenza okulungileyo. Ngoku nako khona kungcono ndinokwenza.
I'll help buy some coal for the widow, or I'll give the children some clothing.
Ndiza kuncedisa ukuthengela umhlolokazi amalahle okanye ndiza kupha abantwana impahla.
That's all right, nothing to say against it. But that's it. That's all. If you want to take it, if you don't have to take it. Now that's the attitude of the church carnal today.
Ezo zinto zilungile, akukho nto ichasine naloo nto. Kodwa iphelele apho, kuphelele apho. Uba uyayifuna ithathe. Uba uyifuni, awunyanzelekanga uba uyithathe. Ngoku nantso indlela elivela ngalo ibandla lenyama namhlanje.
But the church spiritual. Able, by revelation, by grace, he's seen beyond that. And by faith, he offered to God a more excellent sacrifice than Cain. And it testified of his righteousness. God.
Kodwa ibandla lelomoya, uAbel, ngesitshilelo, ngobabalo, wabona ngaphaya koko. Kwayengokholo wanikela kuThixo lona dini lamkelekileyo kunelikaKain. Loo nto ke yangqina ngobulungisa bakhe kuThixo.
The same thing took place in Ishmael and Isaac. One was of the flesh and the other was of the spirit. One of the bondswoman, one of the free woman.
Kwenzeka kwaloo nto inye kuIshmayeli noIsake. Omnye wayengowenyama, omnye ke ngomoya. Omnye ngowekhobokazana, omnye ngomfazi okhululekileyo.
It happened the same thing in Israel and Moab, two great churches coming together.
Kwenzeka kwaloo nto inye kuIsrayeli noMowabi, amabandla amakhulu amabini ehlangana.
And when Israel was wanting to go to their promised place, church spiritual, Jacob's people, Israel. On the road, Esau's people met them. powerful.
Kwaze xa uSirayeli wayefuna ukuya kwilizwe lakhe ledinga ibandla lelomoya abantu bakaYakobi uSirayeli esendleleni abantu bakaEsau bahlangana nabo uMowabi ibandla elinamandla.
And the great leader of the church, Balaam, came down to curse his brother, but he found that he could not curse his brother. He failed with the blindness of his eyes to see the predestinated plan that, and to see the word of God.
Inkokeli enkulu ke yebandla uBileham wehla waqalekisa umzalwana wakhe kodwa wafumanisa ukuba wayengenako ukumqalekisa umzalwana wakhe wasilela ngenxa yokumfameka kwamehlo akhe akakubona elo cebo limiswe ngenxa engaphambili oko nokubona ilizwi likaThixo.
First, faith cometh by hearing. Hearing of the word of God. Then the believer hears it, recognizes it, and acts on it.
Oqala ukholo luza ngokuva. Ukuva ilizwi likaThixo. Olikholo uyaliva, aliqonde, asebenze ngalo.
The carnal man will hear it, the sound of it, but never hear means to understand it.
Umntu ongwenyama uyakuliva isandi salo kodwa akangeke ukuva kuthetha ukuqonda lona.
Look at is looking at something, but to see it is to understand it.
Ukukhangela into kukhangela kwinto ethile kodwa ukuyibona kukuthi uyiqonde loo nto.
Except the man be born again, he cannot see or understand the kingdom of God.
Ukuba akathanga azalwe ngokutsha umntu akanakububona kungenjalo abuqonde ubukumkani bukaThixo.
Now, here comes Israel coming up with God's promise that they were headed to the promised land. Not infidels, but believers.
Ngoku nanku Israel, enyuka enedinga likaThixo, loba babesingise kwilizwe ledinga. Yenge ngobantu bangabantu abangakholwayo, koko yayingamakholwa.
Believers in the same God that Israel had come out to try to curse his brother because he said his brother is surely was unrighteous because he had done lots of things that was bad. But you see, he failed to see the election.
Amakholwa kwakulo Thixo omnye wayenaye uIsrayeli waphuma wazama ukuqalekisa umzalwana wakhe. Ngoba wathi umzalwana wakhe unjalo ngokuqinisekileyo wayengongalunganga ngoba wenza izinto ezininzi ezimbi. Kodwa uyabona wasilela ukulubona unyulo.
Same thing with Esau and Jacob. Esau seemed like a better man. He settled down and done charitable things. He took care of his old blind daddy. Got him venison and taken care of him. And was a good boy.
Into enye ngoEsau noYakobi. UEsau wayekhangeleka njengendoda engcono, wahlala phansi wenza izinto zobubele, wakhathalela utata wakhe wayeyimfama, wamfumanela inyamakazi, wamkhathalela, wayengumfana olungileyo.
Many things that carnal believers do in the light of religion, helping societies and paying off hospital bills for people and religious things, but that's not what I'm talking about.
Zininzi izinto amakholo angawenyama azenzayo kwindima yonqulo enceda imibutho ehlawulela abantu amatyala abo ezibhedlele nezinto ezininzi zokholo kodwa isiloo nto le ndithetha ngayo.
Moab was good, a great nation, a brother to him, and Jacob had done everything. He had been a renegade, but yet he had one thing to achieve. That was to obtain that promise, that birthright.
UMoab wayelungile esizwe esikhulu engumzalwana kuye. NoYakobo wenze yonke into waba indlavini ukanti yabanye into wayizuzayo yayikuba afumane eladinga obabuzibulo.
Here come Israel, Jacob's children, with the same objective. Amen. Now who's going to be right?
Naku kusiza uIsrayeli abantwana bakaYakobi bekwana loo njongo inye ngoku ngubani oza kuba ngolungileyo.
Balaam built seven altars. In Israel there were seven altars. Balaam offered seven sacrifices of clean beasts. Israel offered seven sacrifices of clean beasts.
UBileam wakha izibingelo ezisixhenxe. KwaIsrayeli kwakukho izibingelo ezisixhenxe. UBileam wanikela ngamadina asixhenxe ezilwanyana ezicocekileyo. UIsrayeli wanikela ngamadina asixhenxe ezilwanyana ezicocekileyo.
There is far if they take it ritually, Moab was just as religious as Israel was. Esau just as religious as Jacob was. And Cain just as religious as Abel was. But it's the election is what holds.
Apo okoko babelithatha njengokwesithethe. UMoab wayengokholwa okanye njengoba wayenjalo uIsrayeli. UEsa wayengokholwa njengoba enjalo uYakobi. NoKhayini wayengokholwa okanye njengoba wayenjalo uAbheli. Kodwa lunyulo oluqhathisayo.
How blind are Esau's children, spiritually speaking, the Moabites looked down upon Israel and said, look at them. They're not a denomination. They're a bunch of renegades. They live in tents and we are a great nation. They've done evil. And they have no organization among them. They're just wiggling around following a prophet.
Bobunjani umfama abantwana baka Esau. Xa sithetha ngokomoya amaMowabi. Akhangele ezantsi uIsrayeli athi khani bajonge. Abalo hlelo lemvaba baliqela lendlavini bahlala ezintenteni. Thina ke sisizwe esikhulu benza ukubi yabanambutho phakathi kwabo babhinyalaza nje bejikeleza belandela umprofeti othile.
But he failed to see the bright serpent and the smitten rock going before them. He failed to see that called out elected group following the divine order of God to the promised land.
Kodwa wasilela ukuyibona inyoka yobhedu neliwayela bethayo lihamba phambi kwabo. Wasilela ukubona abo babizweyo, iqela elinyulweyo, lilandela ummiselo ongcwele kaThixo wokuya kwilizwe ledinga.
That's the way it is today. They say it's a bunch of holy rollers. It's a bunch of people who's this, that, and the other. But they fail to see that they're following the direction of the Word of God.
Kulolo hlobo namhlanje. Bathi liqela labaqengeleka abangcwele, liqela labantu balile, leya kungenjalo enye. Kodwa bayasilela ukubona ukuba oko kukulandela ukukhokela kwelizwi likaThixo.
Israel was on her way to the promised land. God in his word made a promise.
UIsrayeli wayekwindlela yakhe yokuya kwilizwe ledinga. UThixo elizwini lakhe wayenze idinga.
Jacob, the reason that he chose to find that birthright regardless, he wanted to get it. Because that he knew that birthright helped the blessings. It helped life.
UYakobi isatsho ukuba bewanyula obo buzibulo. Nokuba kuthena wayefuna ukufumana kungoba wayesazi ukuba obo buzibulo babuthwele insikelelo. Babuthwele ubomi.
He didn't care how it come, just so he got it. That was the main thing. What plane had come on didn't matter. He wanted it. He must have it. Got it.
That's the
way it is today. Blessed are they that do hunger and thirst for righteousness. They shall be filled. He was on his road and he was after it. And he received it.
Kwa baya kushutiswa bona, waya kwindlela yake, yaye wayezingela bona, wazobamkela.
Israel was on her road to the promised land. No matter how many Moabites and curses they tried to put on them, they went straight to the promised land.
UIsrayeli wayekwindlela yakhe yakwilizwe ledinga. Kwanganamsazi nowamangaphi na amaMowabi neziqalekiso awazama ukuzibeka phezu kwakhe.
Today you'll never, no matter how much law they get, how much prosecution, how much persecution, how many evil things they say, how many times they call holy roar, how many times they say those evil things, the church will move on. It's got to. It's staying in the Word of God.
wena mhlanje ungeke akunomsebenzi noma ungakanani na umthetho abanawo ingakanani na intuthiso ingakanani na intuthiso zingabunazinto ezingcwele abazithethayo mangaphi namaxesha abawabiza ngokuba ngumqengeleko ongcwele mangaphi namaxesha abathetha ngawo ezo zinto ezingcoleyo ibandla lizokuqhubela phambili linyanzele ukuba lenze njalo lihleli elizwini likathixo.
One time two kings came together. One of them was Ahab, a bad one. The other was Jehoshaphat, church spiritual, church carnal.
Kaqeshal tilo kumkana wabini bahlangana, omnye wabo engu-Ahabi, ombiyena, omnye wabo engu-Jehoshaphat, ibandla lelomoya, ibandla lelenyama.
Ahab was a borderline believer. He had prophets. They wasn't infidels. They wasn't idolers. They were Israelite prophets, but they were all taught and fed and clothed by Ahab the king. It became like a place where they had all the political backing up.
Wahab wayeli kholwa semdeni, wena abaprofeti, bakengengobantu bangabangakholwayo, bakengengobanquli bezithixo, bakengabaprofeti bakwaIsrayeli. Kodwa bayefundise bondliwa banxityiswa ngukumkani Wahab, kwafikela kubeni iye njengendawo bexhaswa kuyo. Ngako konke kwezombuso.
Jehoshaphat came in, coming down, made an alliance, which is wrong. He should never hook up with unbelievers.
Wangena uJehoshaphat esihla, wenza umanyano nto leyo ingalunganga. Awumelwanga ukuzibopha nabangakholwayo.
We should never by no means ever put our names on books in churches that does not believe the full gospel. Never, you'll get in trouble.
Asimelwanga ukuba siyenze loo nto nakanjani na. Singaze sibeke amagama ethu encwadini emabandleni angakholelwayo kwivangelezele. Ungaze uyawungena enkathazweni.
And they got in trouble. And this righteous man said, should not we consult the Lord first and find out whether we should go to Ramoth Gilead?
Bangena enkathazweni ke. Le ndoda ilungisa ke yathi. Asimelwanga ukubuza enkosini nakuqala. Sifumanise ukuba singayana eRamoti yaseGilead.
Now look how perfect the setup looks. We own Ramoth Gilead. It's our property. And the Syrians have took it from the living God. Shall we not go up and possess this land?
Ngokukhangela indlela olwakhangelayo olugqibelele ngayo olo lungiselelo. Ngeyethu iRamoti yaseGilead. Ililifa lethu. Nanga yamaSiriya ithabathile kuThixo ophilileyo asina kunyuka siuthimbe lomhlaba.
And he made the speech so pretty and so legal and so righteous unto Jehoshaphat fell for it.
Kwaye wenza intetho yakhe yanhle kangako yaye esemthethweni nelunge kangako ngoku de uJehoshaphat ayiwele.
The day man can stand in the pulpit with such intellectual and speech making and education until they can explain the power of the Holy Spirit away from the Bible.
Kwaye namhlanje amadoda angena epulpitini enokuqhubeka okungako nokwenza intetho nemfundo ngokokude awacacise amandla kamoya oyingcwele emke eBhayibhileni.
They can explain divine healing away. They can explain speaking in tongues and interpretations. They can explain the baptism of the Holy Ghost to another day.
Bayakwazi ukucacisa impiliso engcwele imke. Bayakwazi ukucacisa ukuthetha ngelwimi nokutolika. Bayakwazi ukucacisa ubhaptizo lomoya engcwele bezisa komnye umhla.
But a man that's elected of God, of man, my sheep know my voice. You've got that election of God upon you. It'll never stumble you. Jehoshaphat said, the righteous king said, isn't there a prophet that we could consult the Lord? Ahab is going on without it.
Kodwa indoda enyulwe nguThixo, indoda, isimfu zam ziyalazi izwi lam. Unalo olo nyulo lukaThixo luphezu kwakho. Alusayi kuze lukukhubekise. UJehoshaphat wathi, ukumkani olulungisa wathi, ingaba ukhona umprofeti ukuze sibuze enkosini. Wahab wayehamba ngaphandle kwalo.
That's the way the church carnal is doing today.
Nanso indlela lenza ngayo ibandla lenyama namhlanje.
Oh, they got seminaries full of preachers. Great men, great professors. Intellectual, smart, witty. Oh, my. far beyond the width of the church church spiritual.
Nanso endlela lenza ngayo ibandla lenyama namhlanje. Oh, banamaziko emfundo azizela abashumayela, amadoda alumkileyo, injinga lwazi ezinkulu, ingqondo abalumkileyo abakrelekrele. Oh bethu, bangaphaya kokulumka kwebandla ne okanye ibandla lokomoya.
In the days of Noah, in them days, look at the church natural. What were these scientists, builders, smart men?
Ngemihla kaNoah, kuloo mihla, khangela kwibandla lelenyama, babe into yanibona, inzululwazi, abakhi, amadoda alumkileyo.
But the elected Enoch and Noah were shepherds and farmers. Humble. Not educated, not smart, but know their God. Something in them moving. Calling, we'll get to that after a bit.
Kodwa unyuliweyo, Enoch, noNoah, babengabalusi nabalimi, bethobekile. Bengafundanga, bengalumkanga, koko bemazi uThixo wabo. Kwakho into ethile ngaphakathi kwabo eshukumayo, ebizayo. Siza kufika kuloo nto emva komzuzwana.
Now, so Jehoshaphat said, isn't there a prophet? Oh, of course the carnal has them. Certainly we have. I've got a seminary down here full of them.
Ngoku Yehoshaphathe wathi, ngaba ukhona umprofeti? Oh, kakade wenyama unabo. Ngokuqinisekileyo sinabo. Ndineziko lemfundo apha izantsi lizele ngabo.
Brought up 400. Now these are not infidels. They are Jehovah God worshippers. Come up. And they said, let us have a little while and we'll prophesy.
When you saw Makulamane, go abasgo bandu abanga banga koloayo, banga wakos bagayo voti, go ben yuga bazabati, masfumane tuvel nan, sak prophet ake.
And so they all got together and they come back with the word of the Lord and they said, thus saith the Lord, Israelite prophets, thus saith the Lord, go on up, the Lord is with you. And you'll take Ramoth Gilead because it really belongs to Israel.
Ngoke bahlanganisana bonke baze babuya no ilizwi lenkosi baze bathi itsho inkosi abaprofeti bamaIsrayeli. Itsho inkosi nyukani inkosi nani kwene kuyithabatha Ramoth yaseGilead ngoba ineneni yakaIsrayeli.
And one of the head men made him two great big horns out of iron as representatives. And he went to push him. He said, with this you will push Israel, or push the Syrians come out of Ramoth Gilead.
Yaye omnye walo madoda ezintloko wasenzela impondo ezimbini ezinkulu zesinyithi. Njengento emeleyo, wahamba etyhala, wathi ngazo ezi, uya kumtyhala uIsrayeli okanye uya watyhala amaSiriya aphume ngaphandle le kweRamoth yaseGilead.
But Jehoshaphat, something in him. Oh, I hope that God gets this to your heart. It's nothing you can educate yourself to. It's nothing you can read yourself into. It's what God by election does for you. Not him that runneth or him that judge. God that showeth mercy.
Kodwa uYehoshaphathi, kwakukho into ethile ngaphakathi kuye. Oh, ndiyathemba ukuba uThixo uyakuyifaka entliziyweni yakho le nto. Asiyo nto ithile ongazifundisayo ngayo. Asiyo nto onokuzifundisa ungene kuyo. Koko uThixo ngonyulo akwenzela kona. Asikoko balekayo okanye othandayo. Koko uThixo wenza inceba.
Jehoshaphat said, they are fine dressed men. No doubt he said something like this. They are intelligent and the smartest man I've ever heard. They are educated to the moment. Their stand is one accord. They have a great unity among them. And they are smart and they have a lot of truth to them.
UYehoshaphathi wathi, banga abantu banxibe kakuhle akuthandabuzeki uba wathetha into lolo hlobo. Balumkile, yaye bangawona madoda nengqondo ndakhe ndawa nawo, bafunde bayityekeza, bemi beluqilima. Banomanyano olukhulu phakathi kwabo, yaye balumkile, kwaye banenyaniso eninzi kubo.
All era has truth. The biggest lie was ever told had 95% truth in it. The lie that Satan told Eve.
Yonke imposo inayo inyaniso. Obona bukhulu bakhe bathethe obunamashumi alithoba enyaniso ekhulwini kubo. Oba buxoki uSathane nobuxela uEfa.
Oh, it's a lot of truth in what they're saying. But isn't there one more?
Oh, inyaniso kakhulu leyo bayithethayo. Kodwa akekho ke omnye.
Well, what do you think that man said? When we've got 400 here of the smartest, the best.
Ke ucinga ukuba yathini la ndoda? Ngelithuba sinamakhulu amane apha. Wabona balumkileyo? Abona bangcono?
They're not out here in the wilderness running around half naked and sheepskin wrapped around them or something. They're a man that I've fed, I've educated. They're not men that don't know their ABCs. They're scholars. They know the things.
Abakho bophandle kwezintlango bebaleka bejikeleza benxibe ngongagqibekanga bezijijele ngemfele zegusha okanye into enjalo bangamadoda endiwondlileyo endiwafundisileyo abangawo amadoda angabaziyo ABC bawo bazizifundiswa kwaye bayayazi le nto.
They stay day and night reading the scrolls and prophecies. They know what's right. I have them ready and they're standing here with one accord. 400 of them saying, "What up, the Lord's with you."
Bayahlala imini nobusuku befunda incwadi esongwayo beprofeta. Bayazi uba intona elungileyo. Ndinabo sele belungile. Kwaye bemi apho bemxhela omnye amakhulu abo esithi nyuka inkosi nawe.
But if I could read Jehoshaphat's mind, if you meant, there's just something that doesn't register, he'd say. There's just something that doesn't seem right.
Kodwa ukuba bendinokuyifunda ingqondo kayehoshafati imizuzu bembalwa ikho nje into engangqiniyo wayenokutsho ikho nje into engavakali ilungile.
Isn't there just one more somewhere? Oh, he said, yes, there is one more, but he doesn't belong to the organization. He is a different sort of a fellow. He's just a renegade. He's like Jacob.
Akakhe omnye na kwindawo ethile. Oh, what ewe ukhokhoyo. Kodwa angolo mbutho uluhlobo olwahlukileyo lomfo uyindlavini nje ufana noyakobi.
But we might ask him. They say he's a prophet, but I doubt it, because he's always cursing me, saying this, that, or the other, or he never prophesies good about me. How could he?
Kodwa senokumbuza bathi ungumprofeti kodwa ndiyayithandabuza loo nto. Ngoba uhlale ndiqalekisa njalo ethetha oku okuya okanye okunye kungenjalo akakhe aprofethi okulungileyo ngam angayenza njani loo nto yabona.
So they said, let's go get him, he's the son of Imlan. So they went and got him, and somebody met him on the road, said, now you say the same thing they say, you must agree with the association, if you don't, woe unto you.
Ngoko bathi masiye kumlanda kunyana kaImla ngoba bahamba beza naye kwakho umntu wamhlangabezana naye endleleni wathi ngokuze uthethe kwa into enye nale bayithethayo kufuneka uvumelane nombutho uba uvumelani nawo yeha kuwe.
He said, I'll say just what God puts in my mouth to say and nothing else.
Wathi ndiyakuthetha kanye oko uthixo akubeke emlonyeni wam ukuba ndikuthethe ingabiyo enye into.
Then after he got up there and they gave him a night, he said, go on up, but I've seen Israel scatter like sheep having no shepherd. And Ahab said, didn't I tell you?
Kwaze kwathi emva kokuba enyukile waya phaya bamnika ubusuku ke wathi nyuka kodwa ndimbona uIsrayeli ethe sanga kwezimvu ezingenamalusi. Waze wabo wathi bendingakuxelelanga.
Now there's 400 against one. 400 trained, smart, educated, intellectual man against one little ignoramus, as we'd call him, Micah.
Ngoku kwamakhulu amane amelene nomnye amakhulu amane aqekeshwe alumkileyo afundileyo amadoda azingqondo emelene nongantweni omncinane omnye xa sinokumbiza njalo uMikaya.
One man, but yet that one man had the word of the Lord that made the difference. Every one of them was false. It proved out false.
Indoda enye kodwa loo ndoda inye ayinelizwi lenkosi nantso into eyingumahluko ngamnye kubo wayengobuxoki.
Why was Micah so different? Did he have to be poor to be different? No. What made Micah different? He stayed with the Word. The Word of God's what he stayed with.
Kwakutheni ukuze ahluke olo hlobo uMikaya? Kwakunyanzeleka babe lihlwembu ukuze abe ngowahlukileyo? Hayi, into eyamenza ahluke umigaya wahlala kunye nelizwi ilizwi likaThixo lilo awahlala nalo.
Now it's promised that in these days God will pour out His Spirit. It's promised by Daniel that the people in the days when the stone hits the image in the foot, the people that know their God shall do exploits.
Prophecy after
prophecy. And all the seminaries in the world can take it out. God's going to do it anyhow. And people go to follow it. See?
His prophet, embaku isiprofet. Onke amaziko emfundo ehlabathi alinakuyikhupha loo nto. UThixo uyakuyenza nakanjani na. Abantu bayakuyilandela. Yabona?
The carnal and the natural church and the supernatural church. You see, the word makes the difference.
Owemvelo no ibandla lemvelo nebandla lamandla ngaphezulu kwendalo yabona lilizwi elenza umahluko.
That's what Jacob thought. And no matter what, I know I can never be blessed unless I get a hold of that birthright. That birthright is what I'm going to have to get a hold of.
Nanto into ayicinga yona uYakobi kwayekunomsebenzi nowakwenzeka ntoni na ndiyazi uba ndinakuze ndisikele le nto ngaphandle kokuba ndibambelele kobaba uzibulo.
And but Esau hated it. And his children does the same thing yet to this day. They hate it. It's always been.
Kwaye kodwa Esau wakuthiya nabantwana bakhe benza kwalonto inye nangoku kude kube namhlanje babuthile kuhleli kunjalo.
Whenever there is a revival, it always produces twins. That's a rude remark, but it's true.
Nanini na kukho imvuselelo, ivelisa amawele njalo, intetho embileyo kodwa inyaniso.
When there was a birth out of from Isaac and Rebekah, it produced twins. When the world was created, it produced twins, two trees. And when Cain and Abel were born, it produced two.
Akho bakho uzalo oluphumayo ukusuka uIsaac no Rebekah.
When Ishmael and Isaac was born, it produced two. And when Esau and Jacob was born, it produced two. One of them natural. One of them of the earth. The other supernatural.
Ekuzalweni kaIshmael no Isaac, yavelisa isibini loo nto. Naxa esanoko bazalwayo kwavela isibini. Omnye kuba engowemvelo, omnye wabe ngomhlaba, omnye ke ngowamandla ngaphezu kwendalo.
One looked at the natural intellectual, the other walked by the Spirit. It's always been that way.
Omnye wakhangela kwizinto zemvelo ezengqondo, omnye uhamba ngomoya, kuhleli kulolo hlobo.
When the Lutheran Church came forth, let's take Pentecost first. Look at the Pentecostal birth. It brought forth a great, powerful revival that swept the known world. Pentecost.
Hey, bantla waluthela la velayo, masithathela kwamoya kuqala. Khangela ukuzalwana kwebantla la kwamoya. La velisa inkulu imvuselelo namandla yathela lonke ihlabathi lalisaziwa inkonzo kwamoya.
It wasn't long after Pentecost, even Paul said that there would be man rise up among them with perverse things and would turn the people away from God. And that's just exactly what they done. It produces two.
Akuzange bekudala emva kwenkonzo kamoya ngokude noPaulos atho ukuthi kuyakuvela amadoda phakathi kwabo anezinto ezitenxileyo aziyajika abantu bemke kuThixo. Yayiloo nto kanye owayenzayo yavelisa isibini.
When the Lutheran Church was born, Martin Luther brought forth a spiritual revival. Wasn't very long, but here come Esau right behind him. And organized it down, and it produced two.
Ekuzalweni kwebandla maLuther, uMartin Luther wenza imvuselelo yomoya. Akwakudala emva koko naku kufika uEsau kanye emva kwakhe. Enza umbutho ihle loo nto yaze yavelisa isibini.
Then after that come the Methodist, John Wesley, a spiritual revival. And after that come the organization, organized it down, it had produced two.
Kwasemva koko kwezama wisile uJohn Wesley imvuselelo kamoya. Emva koko kwavela umbutho. Bayenza umbutho yehla yasiyavelisa isibini.
And after that come Pentecost, a revival, and now they've organized it, and now they've settled down to organization, and it produces two.
Kwasemva kwalonto kwavela kwamoya imvuselelo. Ngoke bayenze umbutho, yengo bayahlala phansi uzangena embuthweni. Lonto ke ivelisa isibini.
But that spiritual seed of the living God, though it has to be a sojourner, though it has to be a rambler, it always causes separation.
Kodwa lahambe uye umoya kaThixo ophilileyo, nakuba imele ukuba ibe ngumhambi, nangona imele ukuba ibe sisibhathubhathu, loo nto ihlala isenza ukwahlukana.
Esau didn't last very long with Jacob. As soon as Jacob obtained the birthright, he called for separation.
U-Esau akazange ahlale ixesha elide noYakobi. Kwathi nje uba uYakobi afumane ubuzibulo, makabongwe uThixo. Loo nto yadala ukwahlukana.
When a man, I don't care what church you belong to, if it's carnal, and your associates that you run with, the people you play cards with, and your literature societies and so forth, when you obtain the birthright, that something is down in your heart that's hungered for God. When you receive that, it calls for separation. Come out from among them and be separate, says God. Separation.
Kwaye xa umntu andikhathali noba ngweyiphi na inkonzo, uba ngwenyama, kunye nabo bamanyenwe nawe ukuqhuba nabo, abantu odlala nabo amakhasi, nemanyano zencwadi zokufunda njalo njalo. Wakufumana ubuzibulo, laa nto ithile ihlayo ngaphakathi entliziyweni yakho elilambele uThixo, wakwamkela loo nto, ibiza ukwahlukana, phumani kuyo, nizahlule utsho uThixo ukwahlukana.
The church settled down. See, it cannot go on. Esau is a very good type of the carnal believer today. Never able to overcome the world.
Ibandla lizinza ndaweninye, yabona? Alinako ukuqhubela phambili. U-Esau wayengumzekelo omhle kakhulu wekhola lelenyama namhlanje. Akazange abe nako uleyisa ihlabathi.
He don't overcome the things of the world. They still like they're crowding, they're dancing, their manicure, makeups, and the women on their faces and cutting their hair and wearing little old short clothes, and man likes to go out to the pool rooms and smoke cigarettes and tell little dirty jokes and still belong to the church.
Akazeyisi izinto zehlabathi. Basakuthanda ukwenza kwabo imithayi, ukudansa kwabo, ukuqaba kwabo inzipho, nokuziqaba kwabo nokunye abafazi ebusweni kubo, nokucheba kwabo iinwele zabo, nokunxiba ezi mpahla zifutshane zindala. Nanamadoda asathanda ukuphuma aye kwizindlu zokudlala amaqashiso, atshaye imidiza, enze izikhulwana ezingcweleyo, abe sengawo inkonzo.
They're never able to overcome those things. Neither could Esau. But yet to be religious, he had to settle down to an intellectual conception.
Abanakuzwayo nako uzeyisa izo zinto. Akazange enze njalo no-Esau. Kodwa ukanti ukuba ngowenkonzo kwanyanzeleka uba azinze ekuqondeni okuthile okokwengqondo.
That's the same thing the church does today. We'll become an organization. We'll put ourselves together. We'll make a clan or a clique or something like that. That's the way the church moves today, the spiritual and the carnal. Still the same. It hasn't changed and never will change.
Loo nto yenza yona amabandla namhlanje, siza kuba ngumbutho. Siza kuzihlanganisa, siza kwenza iqela elithile, kungenjalo iqela elinembono enye okanye into ethile lolo hlobo. Kwaye loo ndlela elihamba ngayo ibandla namhlanje, elomoya nelenyama, iseyinto enye. I got change. I now say change.
God's holiness, God being God, projects that himself. If there was not a sinner, he had never been a savior. But he was a savior at the beginning. So there was nothing lost.
Ubungcwele bukaThixo, uThixo ngoba enguThixo uyayivelisa loo nto ngokwakhe. Uba bengekho umoni, bengeze kubekho, ngebengazange abe ngumsindisi. Kodwa waba ngumsindisi ekuqalekeni, ngoko ke kwakungekho nto ilahlekileyo.
and his own attributes as being a Savior projected a sinner. There had to be something to be saved. Before there could be anything saved, there had to be something lost.
Yayizibonakaliso sakhe ngokwazo sokuba engumsindisi zavelisa umoni. Kwanyanzeleka ukuba kubekho into ethile yokusindiswa. Ngaphambi koko bekwaba khona ntoni na isindiswayo, kwanyanzeleka kubekho into ethile elahlekileyo.
And his righteousness and his holiness, if there had never been a sick person, he had never been a healer. But from the beginning and of the beginnings, he was before the beginning. He was a healer.
Kunye nobulungisa bakhe nobungcwele bakhe. Uba kuzange kubekho umntu ugulayo, wayengenakuzabe ngumphilisi. Kodwa kusukela ekuqalekeni, nasekuqalekeni kokuqala wayengumphilisi. Ngaphambi kwasekuqalekeni wayengumphilisi.
So there was nothing sick. So it projected a sick person that he might heal him to make him a healer.
Koke kwakungekho nto igulayo. Loo nto ke yavelisa umntu ogulayo ukuze abe nokubaphilisa. Imenze loo nto abe ngumphilisi.
Out of that same holy realm yonder, that come salvation, come curses. Out of the same mother and father that projected, Jacob projected Esau.
Amen.
See? It's God, he can't change his plans. They have to go just the same. All nature will cope right into it. It has to.
Kwakezo ngingqi zingcwele zinye ngaphaya kuphuma kuzo usindiso kuphuma isiqalekiso kwakuloo mama mnye notata ovelisa uyakobi kwaphuma uesawu yabona nguthixo akanakuliguqula icebo lakhe bamele ukuhamba nje beyinto enye yonke indalo iyakunqinelana ithobe kuloo nto inyanzeleke loba yenze njalo.
You get what I mean? Moves it right in. There has to be somebody lost to be saved. And if it wouldn't have been, him being a Savior made that. The deep calls to the deep.
Uyayiqonda into endithetha yona iqhubela phambili ingena kuyo kanye kunyanzeleka kubekho umntu olahlekileyo oyakusindiswa yaye ukuba wayengekho yena okwakhe ukuba ngumsindisi kwakhe kwenza loo nto inzulu ibiza inzulu.
Like the little boy that I always speak of eating the erasers off the pencils and the pedal off the bicycle, he needed sulfur. And as long as there was something in there to crave for sulfur, there had to be a sulfur somewhere first made.
Njengenkwenkwe encinane endidla ngokuthetha ngayo isidla loo nto icimayo kwipensele nendawo yokunyathela kwibhayisekile yayiswele isibabile. Yayokoko nje kwakukho into apho enqinathekela isibabile kwanyanzela kubekho isibabile kwindawo ethile kuqala esenziweyo.
There had to be a sulfur before he had to crave. And the sulfur projected him. And then he went back to the sulfur.
Kwanyanzela kubekho isibabile ngaphambi kokuba anqanqatheke. Kwayesona isibabile savelisa yona ngoko yaphindela kwakwisibabile.
That's why God is a Savior. And there had to be something lost for him to save. To make him a Savior.
Kuyiloo ndlela kuba ngumsindisi kukaThixo. Yekwanyanzela kubekho into ethile elahlekileyo ukuze yena ayisindise loo nto yamenza umsindisi.
That's all it's doing is playing up God. Everything, all is in him. Not in a preacher, not in a church, not in an organization, but in God. That the election might stand perfect.
Hallelujah.
It's in him. Yeah, the Luther.
Yonke loo nto yenziwa koko kudlala ubuThixo. Yonke into ikuye. Ayikho kumshumayeli, ayikho nkonzweni, ayikho kumbutho othile, koko ikuThixo. Uze unyulo lube lolugqibeleleyo, yabona.
And then we see another separation. That was Abraham and Lot. They were brethren. But Lot was a carnal thinker.
Sizeke sibone okunye ukwahlukana. Yengu Abraham no Lot. Bake ngabazalwana. Kodwa uLot wayengocinga ngokwenyama.
He was always out for some big thing. Something with a lot of tinsel on it. Just like a monkey, as I'd say. Always reaching for bright things.
Wehlala inqubele into ethile enkulu. Into enobuyokoyoko obuninzi kuyo. Kanye ngokwenkawu. Njengoba bendinokutsho. Esoloko ezolulela kwinto ekhanyayo.
That spirit hasn't left people today. They'll reach for they go to the city and they wouldn't come to a little shack like this. See? They want the biggest church there is in the city. The most intellectual pastor. Where the best dressed people go. Where the mayor goes to the city. It's still that Esau spirit.
Lo moya ukemke ebantwini namhlanje bayozolula kwinto bayasixekweni kwaye abasayi kuya kwityotyombe elincinci elinjengeli yabona bafuna eyona nkonzo inkulu ikhoyo esixekweni oyena mlungiselelo uyingqondi apho kuya khona abona abantu banxibe ngokungcono apho hamba khona usodolophu kwezo sixeko iyonke loo nto ngumoya kaesawu.
Really had the birthright to begin with, call themselves a church, but they lose it. Because they despise it.
Enene banabo buzibulo indawo yokuqala. Bazibiza ngoba balibandla. Kodwa balahlekelwa bubo ngoba bayabudela.
You can't get them people to get down on their knees and cry and beg out to God and go out and have healing service and stand the persecution of the world, receive the Holy Ghost, and they won't do that. They despise it. They call it a bunch of holy rollers.
How now the winds are bound to Bakuka Abo, Bakale, Betenga, Tito, Bazbapuma, and Kons and Pilis, Bazze, Bamela, and Ochuches, Al Shabbat, Bamkela, Moinwell, Qua Avana Vienza, Lond, by Tela, by Bisan, Ovalic Tela, King Legamanuel.
Just what the Bible said they would do. Amen. They do it because that's their nature. It's the nature, like the crow and the dove. The two natures.
Can you learn the Bible yet? By hands, and go by Infero Yabole, Infero. Chingonomia in Eobe, Infero is Bini.
They crave it because that is what they are. They never will never see the other because they're not born to see that.
By England, Londo, go by Londo, by you. Abanax Wabenaco, Avangage Babonen, Cova Zelanga, qui bonale.
And the other, you couldn't keep him away from it because it's the election of God. He's born to be a spiritual man or a spiritual woman. Something in him calls for it.
Omnye loke omgeke umgcine kude kunayo ngoba ikunyulo luka Thixo lonto uzelwe ukuba abe indoda yakwamoya okanye umfazi wakwamoya kukho into ethile ngaphakathi kuye ebiza lonto.
Oh, I hope this gets down to a place to where you can see what I mean by capping it off now.
Oh, ndindi athemba ukuba lento iyehla ifikelele kwindawo yokude ubenako ukubona okoko ndithetha khona ngokuyigqibezela ngoku.
Now, Abraham, remember, as long as they were associated together, the church natural and the church spiritual, they never did get the blessing.
Ngoku Abraham kumbula okoko nje babengamadlelana kunye ibandla lelenyama nebandla lelomoya abazange bayifumane intsikelelo.
Jacob was never blessed until he separated himself from Esau. And Abraham was never blessed until he separated himself from Lot. Lot had his own little prayer meetings in his church down there. Taught his sons and daughters and them. But he lived such a life that when he went talking about the end of the time, they laughed at him.
Ulot wayenazo ezakhe enkonzwana zomthanda zezantsi kwibandla lakhe. Efunsonyana nentombi zakhe nabanye. Kodwa waphila obunjani ubomi ngokude wathi xa eyakuthetha malunga nokuphela kwexesha bamhleka.
Same thing today. You talk about divine healing and the power of God and so forth. They laugh at it. It's the same spirit.
Kukwaye loo nto namhlanje uthetha ngempilo sengcwele namandla kaThixo njalo. Bayihleka loo nto kwanguloo moya mnye.
That's the two great spirits. Religiously, he's got the world in grip. The believer and the unbeliever. The believer and the make-believer. The one impersonating the other one.
Imimoya emibini emikhulu yenkolo elibambileyo ihlabathi. Ikholwa nongakholwayo. Ikholwa nekholwa lokuzenzisa. Omnye lo elinganisa omnye.
Now, when Abraham separated himself, did you notice Jesus in his speaking of the coming, second coming? He said, as it was in the days of Noah, they'd be eating, drinking, marrying, and giving in marriage. But when he spoke of the days of Lot, he never said nothing about it. As the days of Lot, that's for Revelation.
Abraham, umqaphele uYesu ekuthetheni kwakhe ngokuza, uza kwesibini, wathi njengoba unjalo ngemihla kaNoa, babe besidla, besela, bezeka, besendisa. Kodwa wathi xa athetha ngemihla kaLot, akazange athethe into malunga noko. Njengoba unjalo ngemihla kaLot, iyekelwe isityhilelo leyo.
Watch what happened in the days of Lot. There was Lot down there in Sodom, well settled down intellectually, become the one of the big men of the city, the judge, set in the gates and judged the people. His wife belonged to all the societies there was of the city, and his daughters and all of them married amongst the celebrity, intellectual, highly educated, smart, witty.
Kangelwa kwenzeka ntona ngemihlaka lot. Kwakho lot ezantsi apha eSodom ezinzeka kuhle ngokwengqondo. Kwaba yenye amadoda amakhulu esixeko umgwebi ehlela emasangweni egweba abantu. Inkosikazi yakhe yakuyo yonke imbutho omanyano yayilapho kweso sixeko neentombi zakhe nabo bonke zathatha phakathi kwabahloniphekileyo abaziingqondi abafundiswe kakhulu abalumkileyo abakrelekrele.
And Abraham lived in a tent under an oak tree. But one day they both got a visitation.
Abraham ke wahlala ententeni kumthombo oki kodwa ngenye imini bobabini bafumana ukundwendwelwa.
And there was an intellectual preacher went out and preached and called them out. Look at the message. Come out, he said to Lot.
Kwakukhe umshumayelo ingqondo owehlayo washumayelo wabiza ebakhupha khangela umyalezo phumani watsho kulothe.
And he had never been called out if it hadn't been for the mercy of Abraham.
Kwayengazange akhutshwe kuba kwakungekho ngenceba kaAbraham.
Said, can I find 50 men? Will you spare it? Can I find 30 men? Can I, if I find 10? That's as far as he'd go, and he couldn't even find 10 among them.
Wathi ndingawafumana amadoda angamashumi amahlanu, uyakwasindisa. Uyakusindisa, ndingafumana amadoda angamashumi amathathu, ukuba ndifumene ishumi. Wayengenakudlula ke apho, wazakabi nako nokufumana ishumi phakathi kwabo.
No wonder it was in the days of Noah. Remember, Noah wasn't the type of the church. Enoch was. They didn't go through the tribulation, but was translated before the tribulation set in. Enoch went home. He didn't go through the tribulation. Noah carried through.
Akumangalisi nje kwawo njalo ngemihlaka Noah. Khumbula, Noah ayengenguwo umzekelo webandla. Yayingu-Enoch nguwo ongazange angene kwimbandezelo. Koko watshintshwa ngaphambi kokuba ingene embandezelo. Enoch waya ekhaya. Akazange angene kwimbandezelo. NguNoah aphumela kuyo.
Now, watch closely now. As we move up into this, watch what kind of a sign that Abraham and his family got. They got the supernatural. Abraham, how do you know he was Abraham? Where is your wife Sarah? How do you know he was married or had a wife Sarah? She's in the tent.
Ngoku khangela ngoku. Njengoko sihamba sinyuka singena kule nto. Khangela ukuba mqondiso mnina waba ufumanayo oAbraham nosapho lwakhe. Bafumana owamandla ngaphezu kwendalo. Abraham yayisanzinjani yona ukuba wayengu-Abraham. Uphi mkakhe uSarah yayisanzinjani yona ukuba wayetshatile okanye wenenkosikazi uSarah. Ungaphakathi entente.
Now a man sitting there eating meat, drinking milk, and eating cornbread.
Ngoku indoda ihlele apho isidla inyama, isela ubisi, isidla isonga sengqolowa.
Where is your wife Sarah? How did he know that thing? How did he know it? Think of it. You call, you spiritual people, let this get into you. How did he know that? When he act like a stranger, dust on his clothes.
Uphi umkakhe uSarah yayiyazi njani loo nto? Yayiyazi njani icinge? Ubiza nina abantu bangabomoya le nto mayingene kuni. Yayiyazi njani yona loo nto njengoko yayizenza umhambi inothuli kwimpahla zayo.
And when Abraham said, she's in the tent behind you.
Wazo Abraham wathi usentente nemva kwakho.
And he said, I'm going to the personal pronoun. This man. God making himself known in flesh. God, Abraham called him Elohim.
Waze wandizaku mna isimela bizo somuntu mna le ndoda uThixo ezaziza kunyama uThixo uAbraham wayebiza ngokuba nguElohim.
I'm going to visit you. I'm going to keep my promise. And according to the time of life, I'm going to visit you. You're going to have this boy that I spoke to you about. Abraham 100, Sarah 90.
Mna ndiza kutyelela ndiza kuligcina idinga lam kwaye ngowexesha lobomi ndiza kutyelela yayibanayo le nkwenkwe ndandithembise ngayo uAbraham enekhulu uSarah amashumi alithoba.
And Sarah way back in the tent before the little tents, the main tent, sitting in the back behind the flaps, she's listening, she heard it.
USarah ke esemva le ntenteni malunga nesine kwintente ezincinane intente enkulu ihlele ngasemva esemva kokuphindwa kwayo. Wayephulaphule wayivalonto.
And down in her heart she smiled. Said, me, an old woman of 100 years old, and my Lord, her husband, my Lord, an old and think that we'd have pleasure together again as young married people. Oh, how could it be? And she kind of smiled.
Emazantsi kwenhliziyweni yakhe wancuma wathi mna ixhekokazi lekhulu leminyaka ubudala nenkosi yam umyeni wakhe inkosi yam yaluphele ucinge ukuba singazonwabisa kwakhona njengabantu abaselula abatshatileyo o ungenze kanjani loo nto waze wababa ukuncuma.
He had his back turned to the tent. He said, "Why did she laugh?" Oh, brother. There you are.
Yes, and come for in tent and yati. Utlekelentoni. Oh, mzalwana. Nanzoke.
Look at the church carnival getting the gospel preached to him. A modern Billy Graham and them down there preaching the gospel. Come out of it! But did they come? No. Very, very, very few.
Kangela ibandla lenyama lifuna ukushunyezwa ivangeli uBilly Graham wangoku nabanye bese zantsi abeshumayela ivangeli phumani kuyo kodwa baphuma hayi kakhulu kakhulu babambalwa kakhulu.
Watch the group of Abraham that called out. I noticed, and he gave him this sign, and he believed him, and he vanished before him and went away. Oh, how it has always been the separation that called out.
Kangela iqela likaAbraham elakhutshwayo ngokuqaphela kwaye yona yamnika lo mqondiso waze wakholwa kuwo yaze yona yanyamalala phambi kwakhe yemka o indlela bekuhleli ikuzahlula ababiziweyo bakhutshwa.
Now, these two spirits, to hurry up with you, to hurry up now to get to my spot, to where I want you to see, these two groups has associated close together all down through the ages, since the very beginning of time, the church natural, the church spiritual.
Ngoku le minwami bini unikhawulezisela ukhawulezisa ngokuze sifikelele kwindawo apho ndifuna ukuba nibone into khona la maqela mabini ahlele nonxibelelwano ngokusondeleleneyo konke izigaba zexesha kwakusukela ekuqalekeni kwexesha ibandla lelemvelo ibandla lelomoya.
They've been through the Old Testament, is through the New Testament, and they're down here today.
Abekho kuTestamente endala, azakho kuTestamente entsha, kwaye asekho namhlanje.
Now, about 2,000 years ago, it came to a head, and it headed up in two men. One of them Jesus Christ, the other Judas Iscariot.
Ngoku maluka namawaka amabini eminyaka eyadlulayo, kufikelele kwintloko yaye loo nto yayakufikelele kubeni ibe ngamadoda amabini. Enye yao, Yesu Christu, enye uJudas Iscariot.
Now, Jesus associated the coming of his second coming that these two spirits would be a lot different than what there was back there. Now, here's where I want you to put on your glory garments.
Gogu Yesu enxibelele nisano kuza, kuza kwakhe kwesibini. Ubale imoya emibini, yakwahluka kakhulu kunento eyayiyo phaya kudala. Ngoku nako apho ndifuna khona ukuba unxibe khona iingubo zakho zobuqaqawuli.
These two spirits are going to be different because Satan come and lived in a man that was a church member, Judas Iscariot. Lived in the carnal church and was a friend to the church all the time.
Le mimoya mbini yakwahluka ngoba uSatana waza wahlala ngaphakathi kwilungu lebandla uJudas Iscariot. Wahlala ngaphakathi kwibandla lemvelo waze wangumhlobo webandla lonke ixesha.
But he come in and deceived, or thought he was deceiving, his brother. He come in and pretended to be one of them. Tasted the good things of God. Moved right along in the Spirit, seeming to be. Went out and preached the gospel and cast out devils. But down in him all the time he was Judas to begin with. The Bible said he was born the son of perdition.
God, walukuhla ungenjalo wacinga ukuba wayemkhatha umzalwana wakhe wangena phakathi wenza ngokungathi wayengomnye wabo wancamla izinto ezilungileyo zikathixo wahamba kanye ekumoya ekhangela ngokungathi ukuwo waphumaya ukushumayela ivangeli wakhupha idemoni kodwa emazantsi ngaphakathi kuye lonke ixesha wayenguyuda indawo yokuqala ibhayibhile ithe wazalwa engunyana otshabalala.
I remember there's church carnal back around the Esau. The Pharisees and Sadducees.
Ngokukhumbula likho ibandla lelenyama phaya kudala uEsau abaFarisii nabaSadducees.
But what's this guy who thinks himself just a little, he'll go along with the message for a while. But he just don't want to put his hands too much on it.
Kodwa khangela kulomfo usicingela kuba nje. Uyawuhambisana nomyalezo kwethutyana. Kodwa akafuni nje ukufaka izandla zakhe kakhulu kuwo.
See that spirit? Jesus said it'll be so close to the real thing, it'll deceive the very elected. Elected, if you'll notice it. If it was possible, but it ain't possible. It'll deceive.
Uyayibona lo mimoya? UYesu wathi yakusondelana kakhulu kunento enene. Ngokuthi ayilahlekise nabanyulweyo. Abanyulweyo! Ukuba uyakuqaphela. Uba bekunokwenzeka. Kodwa ayinakwenzeka loo nto. Yabona? Iyakulahlekisa.
Now watch. Not just the carnal church. The one out there, the regular routine carnal church, the Esau group. We got now the Judatarian group. Which is far more treacherous. Far more treacherous. Coming right up into the very hands of the blessing.
Ngoku kangela, ayilo bandla lenyama nje, lo ngaphandle phaya oqhuba inkqubo yesiqhelo webandla lenyama, iqela lika Esau. Ngoku sinalo iqela lika Judas, elelona lingathembekanga, elingathembekanga ngakumbi, linyuka kanye lisiya kanye kwizandla zentsikelelo.
Just like in Hebrews 6 and 10, I said, having once made partakers and has tasted the powers of the world to come and has done all these things. And then if they have received the knowledge of the truth, and then if they willfully turn away.
Njengoba kumaHebrews 6:10 neshumi indlela wathi ngayo basebenza amadlelane bangcamla amandla ephakathi elizakuza basenza zonke izinto ukuba base emva kokuba bekwamkele ukuyazi inyaniso ngengoko babathe bajika ngabom.
Willfully. What is that? Counting the blood of the covenant wherewith they were sanctified an unholy thing.
Ngabom, yinto enileyo, belibala igazi lomnqophiso abahlanjululwa ngalo ngokwento engcolileyo.
Let me give you an illustration. Here it is. Here's a man. He's a good fellow, a nice boy. He's called. He feels in his heart he wants to be a minister.
Make ndikunike ingcaciso iyole, nantsi indoda engumfo olungileyo, umfana othandekayo ibiziwe. Iva entliziyweni yayo ukuba ifuna ukuba ngumlungiseleli.
All right, he accepts Jesus as personal Savior. He's a nice boy. Nobody can say nothing against him. After a while, the subject of sanctification.
Kulungile, amamkela uYesu Kristu njengomsindisi wayo, ingumfana olungileyo, akukho mntu unokuba nento yokuthetha ngakuyo. Emva komzuzwana, ingongoma yokungcwaliswa.
The man lusts when he looks at women. It's in him, see? And then the next thing, maybe he's smoked and he wants to smoke. Maybe he wants to gamble. Maybe he wants to do some bad things. He knows you oughtn't to do that. So he says, oh God, apply the blood of Jesus to me and sanctify me. And he gets sanctified.
Lendoda iyakhanuka yakujonga abafazi. Yona ikuyo loo nto. Yabona? Ke ngoko into elandelayo mhlawumbi ibitshaya kwaye iyafuna ukutshaya. Mhlawumbi ifuna ukudlala amaqashiso. Mhlawumbi ifuna ukwenza into ethile embi. Iyazi ukuba ibingamelwe ukuyenza loo nto. Ngoko ithi, oh Thixo, faka kum igazi likaYesu ndingcwalise. Ize ingcwaliswe.
He can shout, praise the Lord, do some things too, go out and do things. Remember, Jesus said that type would be there that day. Many will come and say, Lord, have not I prophesied, preached? Have not I cast out devils in your name? Jesus said, I didn't even know you, work of iniquity. There they are.
Yakwaza idumise Nkosi, yenze izinto ezithile kananjalo, iphume ibe nento eyenzayo. Khumbula uYesu watsho ukuba olo didi luyakubakho apho ngalo mhla. Baninzi abayakuza bathi Nkosi, andizange ndiprofethe endishumayele, andizange ndikhuphe idemoni egameni lakho. UYesu wathi andizange ndikwazi msebenzi wobugqwetha. Yabona? Nabo ke.
Watch this now, we're coming to making the hundreds of millions of hair right down to the sharp edge of the gospel, sharper than a two-edged sword cutting even to the center of the bone, and a discerner. Hallelujah. God let it go through. A discerner of the thoughts of the mind.
Ngoku khangela kule nto ngoku sifikela isigidi sekhulu sonwele. Kufikela kanye kwincama ebukhali evangeli. Ibukhali ngaphezu kwekrele elihlangothi mbini. Isika yahlule nethambo. Ingumcaluli. Halleluya. UThixo uyayivumela iphumele. Umcalu wengcinga zengqondo.
That's the gospel. The power of God. The word of God made manifest is the gospel.
Ivangeli leyo. Amandla kaThixo, ilizwi likaThixo libonakalisiwe kwivangeli.
You say the Bible said that's That's the Word of God. Well, the Word made manifest is the gospel. The gospel came to us not through word only, but through power and demonstrations of the Holy Ghost. Amen. To demonstrate the power, make the gospel live.
Uthi iBhayibhile ichilo lilizwi likaThixo elo ke ilizwi lenziwe labonakaliswa kwivangeli ivangeli ayizangalizwi lodwa kuthi koko ize ngamandla nokubonakaliswa komoya oyingcwele ubonakalisa amandla ukwenza ivangeli iphile.
When I went to India, the Archbishop of the Methodist Church came out to Mr. Branham, "We don't want to know anything about a missionary. We know more about the Bible than you all ever will know."
Ebyeni kwama India, uBishop omkhulu webandla lamawisile waphuma wathi, "Nomzana Branham basifuni kwanto uyakwenza nokusekwa kwamabandla. Sazokuninzi ngeBhayibhile kunobani nokuzinazi ninonke."
Said we was a church and settled here 2,000 years before you was a nation. That's right.
Wathi sasilibandla sasahlala apha kumawa kamabini eminyaka phambi kokuba nibe nisizwe nina injalo londo.
But said we hear that God has visited you and brought a gift that can make this Bible live. So that's what we're interested in. Oh my.
Kodwa wathi siva uba uThixo ukutyelele wesisa isipho esinokuyenza iphile le Bhayibhile. Wathi nantso into esinomdla kuyo. Oh bethu.
See, that man was a son, not a grandson, as David said. See? We want to know. Is it true? I said, certainly it is true. Jesus Christ the same yesterday, today, and forever.
Yabon lando dayngunyana, hayumzukulwana. Njengo wathoyo David. Yabon. Sifuna ukwazi ngaba inyaniso leyo ndathi ngokuqinisekileyo inyaniso leyo uYesu Kristu kwanguye izolo namhlanje nangona phakade.
Now, noticing the church natural persecuting the church spiritual.
Ngoku iqaphele ibandla lemvelo litshutshisa ibandla lomoya.
Now, we find out then that Judas, pretending to be a brother, and that headed up and finally come to a climax.
Ngoku sifumanisa ukuba ngoko laa Judas wayezenza umzalwana waze wenyukele ekubeni efikelele kuvuthondaba.
Now watch this young preacher. He comes to a place, he says, "Lord, I've been looking upon women, I want to do that. I've been, doing the things of the world, I shouldn't do that."
Ngoku ukhangela lo mshumayeli uselula, ufikela endaweni athi, "Nkosi, bendijonga abafazi, bendingamele ukuyenza loo nto, bendiyenza, uyazi.
I've been spending my money on horse races. I shouldn't do that. I've been going every night to picture shows. I shouldn't do that."
Ben kita imali am kumi kachoya mash and melogu yenza londo ben dam babu sunga bonye kuimboni se mfane yiso and melogu yenza londo.
I enjoy even vulgarity pictures and things like that. I got pinups in my room. I shouldn't do that. That's things of the world. Sanctify me, Lord. And the Lord said, "All right, I'll do that." He applies the blood of Jesus Christ and sanctifies him.
Benzonwabela nemfanekiso engcolileyo nezinto ezinjalo ndinengcanyathiseleyo egumbini lam andimele ukuyenza loo nto. Zizinto zehlabathi ezo. Ndingcwaliswe inkosi ize inkosi ithi kulungile. Ndiyakuyenza loo nto. Ifake igazi likaYesu Kristu imngcwalise.
Then when he does that, one night he passes by and he hears something. He goes over and listens. He hears of the baptism of the Holy Ghost, the filling of the Spirit.
Ngoko iyakuyenza loo nto ngobunye busuku idlule ize ive into ethile iye yokuphulaphula ize ive ngobhaptizo lomoya oyingcwele ukuzaliswa ngumoya.
Then he looks over into it. Oh my, isn't that wonderful? But say, that would ruin my ministry if I preached that.
Ngoko ijonge kuloo nto. Oh bethu, iyamangalisa ke le nto. Kodwa ithi loo nto iyakubulala ulungiselelo lwam ukuba ndishumayela yona.
That would make mommy run me away from home. They'd turn me out of my church if I ever went into that. Oh, I better leave away from that. But let me look to it. That's the truth. The Bible.
Londo ingenza umama ndigxothe ekhaya. Bangandikhuphela ngaphandle kwebandla ukuba ndikhe ndangena kulaa nto. Oh, kungcono ndimke ndiya kude kunalaa nto. Kodwa mandiyijonge ewe inyaniso leyo iBhayibhile.
Well, like a certain famous minister, worldwide known, was found recently by a man that was with me in Puerto Rico, on his knees, speaking in tongues, in London, England, a powerful man, one of the greatest evangelists in the world today.
Ke kunjengomlungiselelo othile odumileyo owaziwa ehlabathini jikelele, okhe wafunyanwa kutshanje yindoda ebekunye nam ePuerto Rico, iguqa ngamadolo, ithetha ngelwimi eLondon, eNgilane, indoda enamandla, omnye wabona abavangeli bakhulu ehlabathini namhlanje.
This man, his brother being with me here, a spirit-filled man, run to him and said, "Oh, brother, that's it." He said, "I know it, I know it. But look, let me tell you something." He said, "Preach it now. Preach it. This is the hour. With your influence, you can shake the world."
Yes, the land of the Umzano, I have been in the desert, so more. Yabalega, I have been in Umzalana, you are gale, what in Yas London, Yas London. God to Kangela Makendukele into what Ishmael and go Ishmael, Lili Israel. Kalem Pembele Royako, Ungashumi says Shabbat.
He said, "No, I can't preach it. See, the church had turned me down. I couldn't preach that. I couldn't do it."
What? Aye, and now Ishmael, Ebon, Ibanda, Ligand Lat, and now Ishmael alone, and now we end alone.
Oh, brother. Have we once been sanctified and has come up to receive the knowledge of the truth? Look into it, see this right, and turn away, seeing that they crucify to themselves the Son of God and put into an open shame, ashamed of the gospel.
Om Zalwan, abo bake bangcwali saba fikele kwamkeleni ukuyazi inyaniso bayikhangela bayibona ukuba into elungileyo baze bajika bemka ekubeni bezibethelela unyana kathixo baze bamhlaze ekuhleni benentloni ngevangeli.
Paul said, "I'm not ashamed of the gospel of Jesus Christ, for it is the power of God unto salvation." The power of God working among his church.
UPaulos wathi andinazintloni ngazo iindaba ezilungileyo zikayesu kristu kuba zingamandla kathixo asindisayo zingamandla kathixo asebenza phakathi kwebandla lakhe.
But they said, "I couldn't do that." This man said, "They'd make me Pentecostal. They'd make me," he said, my reputation would be ruined."
Kodwa bona bathi andinakuyenza loo nto. Le ndoda yathi bacinga ukuba ndingokwamoya bangandenza yathi esam isidima singonakala.
Brother, I ain't got no reputation. I'm thinking about his reputation. That's the one.
Mzalwana andinaso kwasidima ndingowakhe.
But see how close they can come to it, you know, and count the blood of the covenant wherewith he was sanctified with. A thing that sanctified him and took him out of the world and tried to put him over in here, and then he looks upon it and has a knowledge of it to turn away from. "There remaineth no more sacrifice for sin," said the Bible.
Azabale gazi lomnqophiso ahlanjululwa ngalo liyinto ahlanjululwa ngayo wakhutshwa ehlabathini laze lazama ukumbeka apha aze akhangele kuloo nto abe nalo ulwazi lwayo aze ajike emke kuyo akusasele dini ngenxa yesono yatsho iBhayibhile.
"But a fearful looking for the judgment and a fiery indignation which shall devour the adversary. For vengeance is mine, saith the Lord."
Koko kukulinda umgwebo nengqumbo eyoyikekayo iyakuza eyawudlalwa ochasayo kuba impindezelo yam itsho inkosi.
"He that despised Moses' law died without mercy under two or three witnesses, how much more punishment and sore punishment, though worthy a minister who has trod the blood of Jesus Christ under his feet after receiving the knowledge of the truth and counted it an unholy thing."
Lo wayethela ukaMoses umthetho wayesifa angenzelwa nceba phantsi kwamabini okanye amangqina amathathu sezinjani ukuthi chathi ayisohlwayo nesohlwayo esibuhlungu kanobom nakuba sifanelekile umlungiselelo othe wanyathela igazi likayesu kristu phantsi kweenyawo zakhe emva kokuba ekwamkele ukuyazi inyaniso walibalula ekubeni linto engcolileyo.
See where we're at? Jesus said, "Be careful." See how Judas was? He was right with them. He was the Esau made greater for this age. He was the deceiver, the impersonator made greater for this age.
Yabona kwasiphina uYesu wathi lumkani. Yabona indlela wayiyo uJudas. Wayengunyenabo kanye. WayenguEsau enziwa mkhulu kwenzela esi sigaba sexesha. WayenguMqhathi, umlinganisi, enziwa mkhulwana kwesi sigaba sexesha.
Here he comes right up to again a brother of Jesus. A pretended brother. But in his heart, he was with the old carnal church all the time because that's where he sold Jesus to.
Now, esiza inyuka kwakhona, engumzalwana kaYesu, umzalwana ozenzisayo, kodwa enhlizweni yakhe wayekunye nebandla lakudala lenyama lonke ixesha ngoba nako apho wamthengisa khona uYesu.
He sold Jesus his birthright just as much as Esau did for a mess of pottage. He sold his birthright for 30 pieces of silver.
Wathengisa uYesu ubuzibulo bakhe kanye njengoba wenzayo Esau ngenxa yentubululo yesuphu emdaka. Wathengisa ubuzibulo bakhe ngamashumi amathathu amaqhosha esilver.
Many a man and woman today has sold out their spiritual birthright for some popularity, some little thing of the world you never overcome.
Maninzi amadoda abafazi namhlanje athengise ngobuzibulo bawo bomoya ngenxa yodumo oluthile, into encinane yehlabathi ongazange uyoyisa.
Some little women are wearing a makeup and bobbing of hair, wearing short clothes, man for little dirty jokes and smoking cigarettes. Something of the world. If you love the world, the things of the world, the love of God's not in you, said the Bible.
Into encinane abafazi ukuqatshwa kwesiqabi sobuso nokunqoshwa kwenwele unxitywa kwempahla ezimfutshane amadoda ngenxa yezikhulu ezincinane ezingcoleyo nokutshaya imidiza into ethile yehlabathi. Ukubani yalithanda ihlabathi okanye izinto zehlabathi, uthando lukathixo lukhokuni, itshilo iBhayibhile.
I don't want to hurt you, but we're up to the end. We're coming up now. We're coming up the ladder quickly.
Andifuna ukunivisa buhlungu kodwa silapha ekupheleni, siyenyuka ngoku.
You know how it is? They do it. They're predestinated. They might impersonate and be just as sweet and humble, just as close like Christians, so close that would deceive the very elect. But by their fruit you shall know them.
Yabona bangjana, bayenza lonto, bamisola ngenxa ngaphambili. Bese nokulinganisa babe ngabalungileyo, bethobekile, besondele kangako njengamaKristu.
A woman with shorts on never looked like a Christian to me. The Bible said it's a sinful and a shameful thing for a woman to cut her hair. Only one woman in the Bible ever painted her face as Jezebel.
Umfazi onxibe kwesifutshane akazange akhangeleke njengomKristu kum. IBhayibhile ithe kusona into elihlazo kumfazi ucheba inwele zakhe.
How about man? You man is supposed to be Christian man and let your wives do that when God will hold you responsible for it. Not man. Carl.
Uthini ngamadoda namadoda nimele kubanga amadoda ngamaKristu nize nifumene ukhosikani zenu enze loo nto ngelithuba uThixo ayangunibeka ityala ngaloo nto hayi indoda okwenyama.
Oh, I'll go out then and join this church. You think about it, that's just exactly what the Scripture said they would do. And that's just exactly what they've done. And that's what they will do. Compromise.
Oh, ndiza kuphuma ngoko ndijoyine le icawe ucinga ngayo. Yiloo nto kanye esithi isibhalo bayakuyenza. Kwaye benze kanye loo nto yayiloo nto abaya kuyenza ukwenzelele.
Someone said, Billy, if you don't stop that, you'll run everybody away. There's one thing that won't go, the Holy Spirit, because it's His Word. And the real predestinated believer won't go away. Because it's food to his soul. He loves it.
Omnye umntu wathi, Billy, uba uphezi ngaloo nto, uyakugxotha wonke umntu. Inye into engayo kumka ngumoya oyingcwele, ngoba wona lilizwi lakhe, nekholo lenene ke limisele ngenxa engaphambili asayi kumka, ngoba oko kukudla emphefumlweni walo, liyalithanda.
Nothing can keep him away from it. He'll do anything like Jacob. But he wants that birthright.
Akukhonto inokulumkisa kulo. Liyakwenza nanto nanje ngo Yakobi. Wayefuna nje obaba uzibulo.
You stand there, I don't care because every friend he's got. If it costs his job, if it costs his church membership, if it costs everything, he'll still hold to it. Because he can't help it. There's something in him. Moving him. The deep calling to the deep. Oh. Something in him.
Uyakumanjalo andikhathali noba umkelwa nguye wonke umhloba naye, noba ulahlwa ngumsebenzi wakhe, noba ulahlwa bubulungu enkonzweni, noba imdlanto naloo nto usayakubambelela kuyo kuba nakanakuyinceda. Kukho into ngaphakathi kuye emqhubayo, inzulu ibiza inzulu. Oh, nantso ke into ethile ngaphakathi kuye.
Look. Anything you want to find in the Bible, pick it up here, go back to Genesis to see where it hatched out of. See where it comes to all the spirits and moves today. Go back to Genesis. That's what we've done. To prove to you these things that you're seeing, friends.
Kangela na ndona uyifumana eBhayibhelini uze uyithole apha iya kuGenesis ubone bayaqanduselwa into na ubone bayaya ekubeni into na yonke imoya nehamba hamba namhlanje ibuyela emva kuGenesis kulapho sigqibe khona ukuniqondakalalisela ezinto nizibonayo sihlobo.
Don't forget that. Don't let it go over top of your head. Let it soak into you. That's the things of God.
Ningayilahli loo nto ungavumeka ikutsibe entloko.
It comes to a head. And Jesus predicted it would come to a head again in the last days. And it would be by this, the seal of God and the mark of the beast. Two spiritual powers working together. Now, anyone knows that the seal of God is the birthright, the baptism of the Holy Ghost. Ephesians 4:30 says, grieve not the Holy Spirit of God, whereby you are sealed to the day of your redemption. When they were born again, they were filled with the Holy Spirit. The Holy Spirit is a new birth. We know that. You're begotten of the Spirit. I'll admit that. But until you're born, there's a baby begotten in his mother's womb. It's got one kind of life. That's a life that's cells in his body's twisting and kicking and jumping like that. But when it's born, it has a like that. And then he squeals out. Becomes a living soul. And a baby can go to church and say, well, I believe in church. I'll go, I'll do this, and I'm a good, I want to do right. But what it needs is the gospel spank to wake it up, to squeal the eternal life. And the Holy Spirit screams in it like it never screamed before. And it's a new creature. It's born of the Spirit. Then begins to grow, move, and have its being in God. See, just as a baby, natural baby, has its being in the world. Then if this earthly tabernacle be dissolved, we have one waiting. Just as sure as the natural body was coming forth, there is a spiritual body to receive it when it dropped from its mother. And when it drops from the mother earth, which is it's in the womb of it now, groaning, crying. Oh, God, groaning, laboring, getting old, and sickness and everything besetting it, and a spirit on the inside of it looking for a land beyond the river.
It's
groaning, twisting, jumping. That's there because there's a life in there that lives forever. It's in a body that's got to die.
Yangwina, ujiteke, ukume, emhlekazi, ngoba kukho ubomi apho ngaphakathi obuphila ngonaphakade usemzimbweni omelwe kukufa.
Sometimes this is a mother drops the natural baby in the spiritual body. Got it. The earth will drop in the body of the natural will drop and the physical body or the celestial body will grab it. Yonder. This earthly tabernacle will be dissolved. We have one way.
Kwaye ngamanye amaxesha kanye njengoba iwisa usana lwemvelo uze umzimba ongomoya ulufumane umhlaba uyakuwa uze umzimba ongowemvelo uwe ukuze umzimba wenyama okanye umzimba ongena konakala uxhephule phaya ngaphesheya uba lo mnquba wasemhlabeni uthe wachithwa sinomnye olindileyo.
That's the reason you forget the things of the world. They're dead to you. There's the spirit. Now watch it as we move on now. The two spirits.
Naso sizatsoba uzilibale izinto zehlabathi zifile kuwe kukho umoya go ukhangele njengosiqhubela phambili ngoku imimoya emibini.
The Holy Ghost is the new birth. We know that. It's being born again of the Spirit of God. That's how you're born by the Spirit. Born by the Spirit. That's the new birth. All right.
Umoya ingcwele luzalo lutsha siyayazi loo nto. Kukuzalwa ngokutsha ngomoya kaThixo nantso indlela ozalwa ngayo. Kungomoya, uzalwa ngomoya, nalo uzalwa lutsha, kulungile.
You're begotten of the Spirit. Then when you're born of the Spirit, you're filled with the Holy Ghost. All right.
Ukhawulwa ngomoya, ngoko xa uzalwa ngomoya, uzaliswa ngomoya oyingcwele, kunjalo.
Then, when these two are in the earth, the natural and the spiritual, sometimes I've seen this now, in closing, I'll come to a close now by saying this. For a few minutes.
Ngoku xa ezo zinto zombini zisemhlabeni okwemvelo nokomoya ngamanye amaxesha ndikhe ndayibona le nto ngoku ekuvaleni ndifuna ukuza ekuvaleni ngoku ngokuthetha le nto kwimizuzu embalwa.
In the natural or in the spiritual, either one. Now, I hope that everyone catches this. Now, be just as quiet and reverent as you can.
Ngokwemvelo okanye ngokomoya nokuba yayiphi na ngoku ndiyathemba ukuba wonke umntu uyayiqonda le nto ngoku zola kangangoko uhloniphe kangangoko unoba nako.
Now, have you ever seen this? You see in our churches today, even in the groups where we have separated ourselves and made organizations, we've seen all of this.
Ngoku wakho wayibona le nto uyabona kumabandla ethu namhlanje. Sona kumaqela apho sithe sazahlula khona senza imibutho kwaye siyibone yonke le nto.
And you've seen a man pick up a certain scripture. And brother, that man can take that scripture and make it live new. Make it live just exactly what it promised here in the Bible. And the next man will see him do it and he'll come around and try to do it and fail. I hope you're reading now.
Kwaye uye uyibone indoda ithatha isibhalo esithile ize mzalwana loo ndoda ingasithatha eso sibhalo isenze siphile ngokutsha yenze uba siphile kanye ngokuchanekileyo oko kuthenjisiweyo apha ebhayibhileni. Ithi ke enye indoda yakubona esenza loo nto kwaye iyakuza izame ukuyenza nayo ingabi nakuphumelela. Ndiyakholwa ukuba niyafunda ngoku.
He'll fail. Why? The scripture is not inspired to him. He's only trying to impersonate. He's trying to act like something.
Yes, Lela. Kuba! Isibhalo asiphefumlelwanga kuyo. Izama nje ukulinganisa, izama ukwenza ngathi yenza into ethile.
Maybe he was sent by man. Maybe some man said, well, you can do the same thing.
Yayingazange ke mhlawumbi ithunywe ngumntu. Mhlawumbi kukho umntu otheke. Ungakwazi ukuyenza kwalanto nawe.
Just like Jesus said, it would be this way. The Bible predicts it in the last days as Jambres and Jambres withstood Moses.
Yabona? Kanye njengoba uYesu wathi kuya kuba nje, iBhayibhile ichaze kwangaphambili ngempela ukugqibela, njengoba uYanas noJambres bamchasa uMoses.
There stood Moses, and there stood Jambres. And Moses threw down his rod, and he became a serpent. Why, Pharaoh said, come here, Jambres, you can do the same thing. And he did. See? But what happened? Then Moses' rod eat up the rod of his. See? It was made manifest. Where was his rod?
Kwakumi uMoses phaya, kwabe kumi uJambres. UMoses wayiphosa phansi intonga yakhe yayinyoka. Kuba uFaro wathi, izahambo uJambres, ungakwazi na ukuyenza laa nto wazowenza njalo yabona kodwa kwenzeka ntoni ngoko intonga Moses yayidla intonga yakhe yabona yenziwa yabonakalaliswa loo nto yayiphi intonga yakhe.
Just like superstition perception. It's like some of the spiritualism. It's like some of these churches that they believe carnal way away.
Kanye njengokuqwalasela into ngoluvo olukhulu kunjengokunye kokunqulwa kwemimoya kunjengezinye zezinkonzo apho bakholwa ngokwenyama bekudele.
They say, well, that was for another day. They're all together out. But watch this spirit in the last days go to impersonate the real spirit. See? That's where your trouble's coming.
Inkathazo ile bathi kuba loo nto yayingomnye umhla abazinto ngokupheleleyo kodwa ukhangela lo moya ngemihla yokugqibela uya kulinganisa umoya wenene yabona nantso apho ingxaki yenu iza kuba khona.
Just exactly like the one that's real. But he couldn't make it manifest. He couldn't make it hold. He couldn't make it last. Oh God.
Kanye ngokuchanekileyo njengale nto eyinene yabona. Kodwa engena kuyenza ibonakaliswa akanakuzayenze ibonakale akangeze abe nakuyenza ibambelele wengena kuyenza ihlale ixesha elide. Oh Thixo.
People come up and say, I got the Holy Ghost too. Look the way they live. It don't last. From one revival to another. From one meeting to another. It's made manifest. They haven't got it.
Abantu bayenyuka bathi noma wengcwele nam khangela indlela abaphila ngayo. Ayihlali ukusuka kwenye imvuselo ukuya kwenye ukusuka kwenye inkonzo ukuya kwenye yabonakalaliswa abanawo.
If a man's born of the Spirit of God or a woman, they have the fruit of the Spirit. They walk godly, they live that life. See? They keep away from the things of the world.
Uba indoda izelwe ngumoya kaThixo okanye umfazi banazo izithamo zomoya bahamba ngokobuThixo baphila obobomi yabona bazigcina bekude kwizinto zehlabathi.
God moves in them and makes himself manifest and proves that he's God working in there. The other is impersonating.
UThixo uhamba ekubo azibonakalalise, aqonakalise ukuba unguThixo osebenza apho. Enye le yalinganisa, yabona?
Impersonation. That's what's been all the way down, impersonating. Look at Ishmael and Isaac, all down, see? Impersonating.
Ukulinganisa ukuninzi. Kube njalo ke kuyo yonke indlela ukulinganisa. Khangela uIshmael noIsake nako konke ukuhla yabona ukulinganisa.
Look at the prophet Moses and look at the prophet Balaam. See how they come down? Look at Judas and look at Jesus.
Khangela kumprofeti uMoses ukhangele kumprofeti uBileham yabona yabona indlela abehlangayo khangela kuJudas ukhangele kuYesu.
And Jesus predicts that this Holy Spirit in the last days would be the seal of God. Now, what would be the mark of the beast? Would be to reject the seal of God.
No Yesu xelekwa ngaphambili ukuba lo moya uyingcwele ngemihla yokugqibela uyakuba litywina likaThixo ngoku laliza kuba intoni uPawulu erhamnqa lalizawuba kukwala itywina likaThixo.
For all that didn't have the seal of God had the mark of the beast. And if it's two spiritual marks, one of them will be a true mark of God, the other will be apostasy. Can you see it?
Kuba bonke babengenalo itywina likaThixo babenalo uPawulu erhamnqa yaye kuba zimpawu ezimbini zomoya olunye kuzo luPawulu enyaniso lukaThixo olunye luyakuba lolokutshikilelwa kokholo yayibona.
Look at the mark in the Old Testament. When the trumpet blew the jubilee, ever so many years the slaves went free because the trumpet sounded. Well, everyone that wanted to be free could go.
Khangela kuPawulu kwiTestamente endala ekukhaleni kwexilongo intlokoma njalo ngeminyaka elinani elithile amakhoba kayekhululeka ngoba ixilongo lalikhalile ke wonke wayefuna ukukhululeka wayenohamba.
But some of them they loved to be slaves, so they took them to the altar and in the post of the church and bored their ear with an awl and they were marked forever. They always served that master.
Kodwa abanye babo babethanda ukuba ngamakhoboka ngoba bathatha babazisenga sesibingelelweni nasemgubasini wenkonzo bagqobhoze endlebe yabo ngenyatyhoba baze baphawulwe ngonaphakade babehlala bekhonza umphathi wabo oko.
And today you'll hear a gospel message on truth. Now you can be free if you want to. God speaks to you, but when you get up to that borderline here and look over and have a knowledge of truth and then turn away, He bores you in the ear, and you'll always be an intellectual believer.
Namhlanje ke uyawuva umyalezo wevangeli wenyaniso. Ngoku ungakhuleka uba uyafuna ukukhuleka. UThixo uthetha nawe. Kodwa xa uthe waphakama wayakufika kuloo mda ulapha ukhangele ngaphaya ube nalo lwazi lwenyaniso uze ubuye umke ukugqobhoza endlebeni kwaye uyawuhlala ulikhoboka lengqondo oko.
You'll be religious and go to church but never receive the Holy Ghost. See? Then you serve that the rest of your day. Now, the mark of the beast are the seal of God. And we're getting so close.
Now look,
the word has to be inspired. Hearing. Recognizing. And acting upon. Many people hear, but won't recognize.
Ngoku kangela, ilizwi limele ukuba liphefumulelwe. Ukuliva, uliqaphela, nokusebenza ngalo. Abantu abaninzi bayakuliva, kodwa bangaliqapheli.
God will say, this is the hour for you. I wouldn't be a holy roller. I don't want none of that. See? They don't recognize it.
UThixo uyakuthi, lixa lakho eli. Andizuba ngumqengeleko ongcwele. Andifuni kwanto yalo. Yabona? Abaliqapheli.
We'll go to meetings. The great Holy Spirit will move down. I was sitting there the other day when a vision came forth and predicted just exactly what. I said, here comes a young man. Come here. Motion to that waiter. You have heart trouble and you're looking for it. It's exactly right.
Sizawuya esikonzweni. Umoya ngcwele omkhulu uza kuhla. Benihleli phaya izolo. Xa umbona uthe wavela waxelwa ngaphambili ngokuchanekileyo yonke into ndathi naw kusizamfana izapha ndabhekisa ngakulo mpheki ukhathazwa intliziyo yayo uzungula uku ewe injalo loo nto.
Yeah, woman, come here, come here. You got tumor on the breast, and it's on the left breast, and you're in a very bad shape, and you're a sinner. And no, exactly right.
Uyambona lo mfazi uhleli phaya izapha unethumba elihlumayo ebeleni kwaye likwibele lasekunxele. Ugula kakhulu ke ibe ungumoni unga ngokuthanekileyo kunjalo. Lo madoda ebehleli apho abhekabheka ingabashumayeli onke athi bethu.
Go to a meeting and watch the Holy Spirit go right out through the meeting and tell the speakers of the heart thing like I say. Wonderful. Oh, brother.
Uye enkonzweni ukhangele umoya ongcwele ephuma kanye phakathi enkonzweni axele imfihlelo zentliziyo izinto ezilolo hlobo uthi uyamangalisa ewe yabona ow mzalwana yabona kukwelinye icala ikho into eyenzekileyo.
Women will continue to go right on and do the same thing. Man will go right on back like a hog to its water and a dog to its vomit. Just the same. Don't you see?
Abafazi bayakuqhubela phambili besiya phambili besenza kwa into enye. Amadoda ayakubuyela emva kanye ngokwehagu ephindele uzityatyikeni nangokwenja ibuyela emhlanzweni wayo ibe yinto enye kanye awuboni.
I'm talking to see, you must realize then, friend, what condition you're in. That's the reason this tape I said to church only. See? To church only.
Ngoku ndiza kuthetha nge yabona kufuneka uqaphele ngoko sihlobo uba kweyiphina imeko naso esizathu sokuba eli khaseti ndithe.
If you've been called from life, from darkness unto life, from death unto life, from a formal intellectual conception of Christ to a born-again experience, and watching your life that it lays the things of the world aside, you stand for Christ regardless. Then something's happened.
Uphuma ekufeni ungena ebomini usuka kokubandayo ukuqonda uKristu ngokwengqondo waya kumava ozalo lutsha ukhangele ubomi bakho ubaba uzibekele bucala izinto zehlabathi uze umele uKristu ngaphandle kwayo nantoni na ngoko ke ikho into eyenzekileyo yabona.
There's something in you hungering and moving like it was Jacob. You wrestle with the Lord, you walk different after that. Something's different in you, you've changed.
Ikho into engaphakathi kwakho elambuleyo yahamba nje ngoba kwakunjalo kuya kobi yabona uzamazamana nenkosi wama owahlukileyo emva koko ikho into eyahlukileyo ngaphakathi kwakho utshintshile.
Now, it has for it can be done, it has to be inspired to you. I don't care. I can stand here and preach till I got what hair I got left fell out. Till my shoulders stooped down and I was 90 years old and you listen every day until God quickens that to you.
Amen.
You're still in the same shape.
Koku inyanzelekile phambi kokuba ibe nokwenziwa. Inyanzelekile ukuba ibe yephefumlelweyo kuwe. Andikhathali ndingema ndishumayele ndide ndibe nenwele ezishiyekileyo kumzivuthuluke. Athi amagxama gobe ehle umamele yonke imihla. Engathanga uThixo ayenze iphila loo nto kuwe uya kuhlala ukulo meko inye.
2 days I've been studying and praying on this. I said, Lord, should I say that to the church? Someone said, say it. The hour is at hand.
That's it.
I feel it be pulling me away pretty soon. So I want you to know it.
Zinsuku ndifuna ukufundisisa ndithandaze ngalento yabona ndathi inkosi ngaba ndingayithetha loo nto kwibandla kwakho into ethi yithethe ndisondelele xa yithethe ndiva ukuba unditsalela ukuba ndimke ungekudala ngoko ndifuna ukuba niyazi loo nto.
No man can come to me, said Jesus, except my Father draws him first. Oh, I know you say you have God and Abraham to your Father, but I'll tell you this, your father the devil, said Jesus. Religious man, priest and great man. You are the devil, your father.
Akukho mntu unokuza kum, watsho uYesu, engathanga uba wamamtsale kuqala. Oh, ndiyazi uba nithi ninothixo noAbraham uyihlo. Kodwa ndinixela oku nina uyihlo umtyoli. Watsho uYesu, amadoda angawenkolo avingeleli. Namadoda abalulekileyo ningabo uyihlo umtyoli. Yabona?
Notice. The fruits of the Spirit. Now, see, it has to be quickened to you.
Kaphela isithamo zomoya. Ngoku uyabona kunyanzeleke ukuba kwenziwe kuphile kuwe.
I couldn't imagine Noah saying, you know what? It just must be, it might rain someday, so I'll just go out and build me an ark. If it rains, well, I'll get in the ark and move right away. And nothing will bother me because I'm going to get in the ark and move away. Could you imagine? No, that wasn't it.
And gone by Noah, I know what you're asking, Tony. Kwenzeka nje ukuba ine ngamhlawuthile ngoke ndiza kuphuma phaa phandle ndizakhela umkhombe uba inile ke ndiza kungena kulo mkhombe ndihambe kanye ndimke yayakukho nto iyakundihlupha ngokuba ndiza kufumana inqanawa ndihambe ndimke ungayicingi into enjalo hayi hayi yayingeyiyo leyo.
If that had been it, oh, may the elect hear it now. If that would have been it, the first scoffer come by, as the Bible said there was, scoffed at him, he'd have laid his hammer down and walked away.
Ubaye benjalo. Oh, wanga unyulwe angaiva ngoku. Ubaye lolo hlobo. Umgxenje oqala owezayo. Njengoko iBhayibhile ithe babekho bemgxeka. Ngewabeka phansi hamle yakhe wahamba wemka.
Like man does today, it starts out with Jesus. And when they look over and see the truth, they back away from it. They can't stand it.
Njengoba esenza amadoda namhlanje aqala phaya ngaphandle noYesu athi akujonga ngapha yabona inyaniso abuye umva emke kuyo abanakumelana nayo.
Like that noted evangelist said it'll tear up my ministry. I don't care for a ministry that the Holy Ghost would tear up. It ought to be tore up. Now, but see it's pride. So much man, so much person.
Njengoba watshoyo laa mvangeli ubalulekileyo uyakuqhekeza ulungiselo lwam andikhathalele ulungiselo lunokuqhekezwa ngumoya ingcwele ndimele kuqhekezwa ke ngoku kodwa yabona likrathi ukuba indoda engaka umntu ongaka.
Notice in this now, Noah was out in the field and he heard and he recognized and he acted. No matter how many scoffers come, he built right away.
Oh, kaphela kule nto ngoku. Noah wayephanga phandle edlelweni. Waze weva, waqaphela, wasebenza. Akunamsebenzi noba bangakanani na abagxeka bezayo. Wakha, waqhubela phambili kanye.
Noah, you're a holy roller. Don't bother me a bit. Filling away. He'd heard, he'd recognized it to be God. Judged it by the scriptures. And it was so. He built right away on the ark, regardless.
Noah umtekele kongwele. Ayindi shub na kanginana londo. Esaka ekubela pambili. Wayevile. Wayiqaphela londo kubanguthixo. Wazoyihlola ngesibhalo yabe injalo. Wakha waqhubela phambili ngenqanawe engakhathele enye into.
Could you imagine? Could you ever imagine this? That Moses on his way to Egypt got out one day and said to Zephyr, his wife, Zephyr, you know what? I've polished up some of my grammar. I have got a little of my mathematics all straightened up. And some of my geometry and oh, many other things and my education.
Ingaba ungacinga ungake uyicinge into enje yokwa Moses kwindlela yakhe yokuya eYiputa waphuma ngenye imini wathi kuSipora inkosikazi yakhe Sipora uyazi intoni ndilungise kakuhle enye indlela yokuthetha kwam ndinezibalo ezincinane ndithenda zilungisa zima kakuhle nako konke okunye kokumethwa kwezinto ezibhalwayo yaye oh nezininzi zezinye izinto nemfundo yam.
Since I've been herding sheep back here, I've polished up on some of that. I made a mistake down in Egypt. I think I'll go down and correct it. I think I'll go down. No. The first wave come against him, he'd have fell right there.
Ekubeni ben kaloku benzalusa igusha phaa ngaphandle ndilungise ndayigudisa enye yaloo nto ndenza impazamo ezantsi eyiphutha. Ndiyacinga ukuba ndiza kuhla ndiyilungise. Ndiyacinga uba ndiza kuhla. Hayi, kwamaza ukuqala aphikisana naye ngewawakanye kuloo ndawo.
What did he do? He forgot all he ever known about geometry and about his intellectual. It was the one got him in trouble. That's what's got the church in trouble today. It's too many educated preachers without being born of the Spirit.
When's Antoni? While the yonke into a kawaias, Malunganes, Okbal, and Okmet, and Okulumgo Bake, Yondo Kanya in Fagan Katazwin, Nazo in the Fagaban, Katazwin, Namtaje, Kuba Namashmela Baninska, Crawford Leo, Bengasal Swanga Momoy.
Men and women like to listen to intellectual speeches instead of preaching the power and the resurrection of Jesus Christ. What's got us in trouble today?
Amadrona mafaza tanda pula pula intetho zobungqondi. Endaweni yokushunyelwa kwamandla novuko lukaYesu Kristu. Nanso into esifake enkathazweni namhlanje.
We don't need any more high schools and education for preachers. We need God called man that's filled with the Holy Spirit and not some man-made theology of some denomination. God called man.
Asiswele zikolo ziphakamileyo namfundo kubashumayeli. Siswele amadoda abizwe nguThixo azalwe ngumoya oyingcwele. Ingabi yomfundo ezakwalizwe enziwe ngumntu wemvaba ethile. Siswele amadoda abizwe nguThixo.
Moses was herding sheep, settled down and forgot. He noticed his intellectuals had failed. He noticed his education failing.
Moses wayesalusa igusha wahlala phansi walibala. Wayesazi wabulumko bakhe babuphelelwe. Wayesazi bayimfundo yakhe engena kumnceda nto.
He's herding sheep, but he heard. Oh. Take off your shoes, Moses. The ground you're standing on is holy. He listened to it. What was it? The voice the angel had spoke was scriptural.
Wayesalusa izimvu kodwa weva. Oh. Khulula isihlangu zakho, Moses. Umhlaba omi kuwo ungcwele. Waphulaphula loo nto. Hey, ntoni? Izwe lathethwa ingelosi lalingokwesibhalo.
He promised Abraham, his father, I'll visit the people after they have been down here for 400 years and I'll take them out with a mighty arm. You recognize that that was God's scripture being made manifest.
Wayethembise kuAbraham uyise. Ndiyakubavelela abantu emva kokuba belilapha ezantsi amakhulu amane eminyaka. Ndaye ndiyakubakhupha ngengalo ethe nkqi. Waqaphela ukuba loo nto yayisisibhalo sikaThixo sibonakalalisiwe.
Let me stop a minute. Let this sink in. Can you see what I'm talking about today? God's words being made manifest right before you and you don't realize it.
Mandime okomzuzu. Mayingene ithonele. Uyabona uba intona le ndithetha ngayo namhlanje ilizwi likaThixo liyabonakaliswa kanye phambi kwethu nibe ningaliqondi.
Think now of Sodom and Gomorrah. Think of the promise of Christ for the last days.
Cinga ngongesodom neGomorrah. Cinga ngedinga likaKristu le mihla yokugqibela.
Moses recognized it. It was scriptural. It was a promise. He heard. He recognized. Something come in him. Brother, he could go do it then.
Moses waliqaphela lalingokwesibhalo. Yayilidinga wefa waqaphela. Kwaba kho into yangenayo kuye mzalwana wayenokwazi kuya kuyenza loo nto ngoko.
He acted. He could go down and stop ever Pharaoh. He could call plagues when he wanted to. He could open a Red Sea because he had heard. He'd recognize he was acting in God's spirit.
Wasebenza. Wena kokuhlayimise wonke uFaro. Wena kokubiza izibetho ngexesha afuna ngalo. Wena kokuvula ulwandle olubomvu ngoba wayevile, wayiqaphele, wayesebenza imele uThixo.
I'll be God to you. You be prophet to me, he said. And he said, I can't do it. He said, well, then you be God and let Aaron be your prophet. You must go anyhow.
Ndiyakubanga uThixo kuwe, wena kube ngumprofeti kum watsho. Was what anako kuyenza loo nto wathi ke ngoko yiba nguthixo wena uarona abe ngumprofeti wakho unyanzeleke uba uhambe nakanjani na.
He never just said, well, maybe I'll go down and straighten things up.
Akazange athi nje ke mhlawumbi ndimele ukuhla ndilungelelanise izinto.
Could you imagine Elijah on Mount Carmel? Said, you know, this land's awful sinful. Perhaps maybe I'll to go out and tell Ahab, he ought to be ashamed of himself.
Ingaba ungacinga ngoeliya phezu kwentaba eCarmel esithi uyazi elizwe lisesonweni ngokubi mhlawumbi kungcono ndiphume ndixele uyahabi ukuba umele ukuba neentloni ngesiqu sakhe.
Maybe I ought to go up on the mountain there and sit down and just fast so long till them people get so sick and tired to see me up there starving to death.
Mhlawumbi kuyakufuneka ndinyuke ndiye entabeni phaa ndihlale phantsi ndizile nje ixesha elide bade abantu baququke kundibona ndiphaya phezulu ndililambele ukufa.
No, that wasn't it. But he heard. He recognized, and he acted, I have commanded the ravens to feed you. Get up there, Basidrus.
Hi, hi. Henge yoleo. Kwato weva, wakapela, wasebenza. Diyalela mashungulu bakonje. Nyuka uye paya, kase keriti.
When it come time for a showdown between Baal and God, then go get your sacrifices. Do anything to him you want to. Call upon your God.
What go for a clash? I'm a man. Pagat go bahal no tiko. What? I'm bani a funa matin enu. Nenza nanton na go en funa guenza. Nibi is a tiko enu.
When they cut themselves and had a lot of flesh and jumped up and down, had a lot of noise, he said, holler a little louder. Maybe he's gone pursuing somewhere. He might be asleep. Oh, brother.
Bathi bakuzijeca benenyama eninzi baxhuma inyuka besihla benengxolo wathi khwazani ninyukele kancinane mhlawumbi umkile uselohambeni kwindawo ethile mhlawumbi ulele ho mzalwana.
Well, you know what he said, I'm a believer in Jehovah, so I can do this anyhow. Oh no, don't you impersonate that. No, don't you try to be Elijah till God calls you to be. Yes, sir. I'm a servant of Jehovah. There's 700 of them down there too. But none of them dared to do it.
Kwalunga, uyazi ntoni? Wathi ndilikholwa kuYehova. Ngoko mna ndinokuyenza le nto kanjani na? Oh, hayi, Musa uyilinganisa loo nto. Hayi, Musa ukuzama ukuba ngueli ade uThixo akubize. Ewe, mhlekazi. Ndingumkhonzi kaYehova. Nangaya amakhulu esixhenxe abo phaa ezantsi kananjalo. Kodwa ukho namnye kuba wanobuganga bokuyenza loo nto.
Then when he cut the block and poured the water on, he said, Lord, I've done this at your command. Anybody else would have tried it. It would have been a total failure.
Was what happened now in Kunzi? And when you leo, what Kalamans, a pezul, what? Gossin, then the Oku, Gomialoako, Yabana, Nabani, Nangomye, why no is Zamalondo? There was still a long of Peleleo.
Got to be inspired to you. The Holy Spirit has to bring it and make it manifest to you.
Imelo kuba yephefumulelweyo kuwe, umoya ingcwele kunyanzeleke ukuba izisa ayenze ibonakalaliswe kuwe.
That's what's the matter today. You can't get up the altar and say, well, hallelujah, hallelujah, Lord, I want the Holy Ghost. Hallelujah, hallelujah. No, but brother, sister, when the Holy Ghost has inspired that word to you, you'll get it before you leave your seat.
Nanto ingxaki yanamhlanje. Awuke uphakame esigugweni uthi, kulungile, hallelujah, hallelujah. Nkosi ndifuna umoya ingcwele, hallelujah, hallelujah. Hayi. Kodwa mzalwana dade, xa umoya ingcwele liphefumlele lalizwi kuwe, uya kufumana ungekasiyi isitulo sakho.
Something in you burn up. Preacher won't have to tell you do this and do that. The old leaves will just pop off and new leaves will come on. It's inspired to you.
Into a tilling a part of a footil. Umswell, I got Funeralba, Alcalba, Wenz, Oak Wells, Ogia. A matabama dal, Auxugaw, and eh? As a matama chafel. Into a perfume.
You won't get angry with the preacher when he preaches truth from the Bible. You'll love it. Reach for it. It's food to your soul.
How you cast Christ on Umswell, Kashmel, and Yanis, a Bible? We are with Tanda. We sugel.
Even Jesus himself, he said, I do not what I want to do within myself. The Son can do nothing but what he sees the Father doing.
No, yes, ungogake, wati, and then the organ funa ukwenza ngaphakathi kwam. Unyana ganwenzanto, engatanga bone uiseyenza.
The words, he was Emmanuel himself. He was God on earth. Jesus was. He was the flesh that God dwelt in. He was the tent that God lived under. Amen.
Amazwi wayengu Emmanuel ngokwakhe, wayengu Thixo phezu komhlaba. UYesu wayenguye, wayenyama owathi uThixo wahlala ngaphakathi kuyo, wayintente awayehlala ngaphansi kwayo uThixo. Amen.
But in all of that, the virgin-born Son of God, Emmanuel in the fullness of the Spirit, he had the Spirit without measure.
Amen.
And yet in his own flesh, he said, I do nothing until the Father shows me first. Inspired to him to do it.
God talk your uncle Londo. Nyana got to close the way into Mbesses Buntombin, Emmanuel. Eguins al Sego your boy. When no more and a pantom ling and say, Lucant in Angogo, as a Yamanea, what and then see into and a tongue bound bonus of Carl. A permanent guy by end.
Satan said, turn these stones into bread and perform a miracle. Let me see you do it. He said, it's written, man shall not live by bread alone.
Oh, my.
Usatana wati, chikalama chabe songa, wenze umangaliso. Mandikubone wenza, wati ubaliwe umuntu akaye kuphila ngasonga sodwa. Oh, betu.
But when a crowd was hungry, he picked up 5 biscuits and 2 little fish and fed 5,000. Oh, hallelujah. You see what I mean?
Kodwa sathi sikwela sakulamba. What out of my game gun? I'm a stun and transes beanie. What is a more wagamatan? Oh, hallelujah! We have one of one tattoo tinna.
Don't try to impersonate. That's what's the matter with Pentecost today. That's what's the matter with the church today. There's too many trying to impersonate they got the Holy Ghost. There's too many trying to impersonate divine healing. There's too many trying to impersonate different things of the Lord.
Musogzamoglinganis, an answer into Ingagia, one way I'm clanging. Intoni ingxaki yabandla namhlanje baninzi kakhulu abazama ukulinganisa ukuba banomoya oyingcwele. Baninzi kakhulu abazama ukulinganisa impiliso oyingcwele. Baninzi kakhulu abazama ukulinganisa izinto ezahlukeneyo zenkosi.
You can't do that. That thing comes by election. God calling you a drop from the mother's womb.
Amen.
Gifts and callings are without repentance. Oh, my. That's true.
Awuna kuyenza loo nto. Ezo zinto ziza ngokonyulo ukubiza ukaThixo uwawusuka kwisizalo sikamama wakho unaloo nto izibabalo nobizo asinabuyambo. Oh, bethu nyaniso leyo.
You can't make yourself something you're not. But if God calls you, be the most thankful person in the world because he has called you. Then it becomes real to you.
Awunawuze uzenze into ethile ongeyiyo kodwa uba uThixo ukubizile yiba ngoyena mntu nombulelo ehlabathini ngokuba ekubizile.
I would speak if I had time on the squirrels the other day. I turned me around. I'd never seen it before. And I couldn't do it.
Njengoba nokuthetha uba bendinexesha ngo nomatse wasemthini ngenye imini into yaphantsi kundijika ndandingazange ndiyibone ngaphambili yaye ndingakwazi uyenza.
Patty sitting back there looking at me. How could that ever happen? It couldn't have done it. But it was inspired, quickened. The word was spoken. It was made so. Hallelujah.
Amen.
We had to share panga, same way to get gum. You know, since I'm in Londo, then you know, quasu answer. God, I ain't no perfume, and so I appeal. It is like 30 when I said, and so I'm child. Hallelujah.
Paul, could you imagine saying, I've been out on the sea for 14 days and I see no stars and moon or sun or nothing? Yes, I'll just go up and tell him, be of a good courage, because God takes care of us anyhow. Oh, God, don't work like that. God doesn't do that.
UPaulos ngamcinga isithi kudala ndilaba kolwandle eshumele nesine lensuku nobusuku kube ungekho zinkwenkwezi okanye nyanga okanye ilanga okanye nantoni na. Ndiyaqonda ukuba ndiza kunyuka nje ndithi ndingothuki ukuba uThixo uza kusikhathalela nakanjani na. Ho, uThixo akasebenzi kolo hlobo. UThixo akayenzi loo nto.
Your faith's all right, brother. Your faith is wonderful. But until the things inspired to you.
Ukholo lwakho lulungile mzalwana. Ukholo lwakho luyinto exabisekileyo. Kodwa mayide into iphefumlelwe kuwe.
Here's a red light hanging there. And if I see, I say, well, I've got my foot on the accelerator. I've got a car. I can go through that light, and I'm making 120 miles an hour. That's true. I can feel the power under my foot. But you better wait for the go sign.
Amen. Oh, nasi aswana swong si chingapaya yekubandi bona diti ke unyawo lwam luphezu kwamafutha ndiyiphethe inqwelo mafutha ndingawela kwesa sibane siphaya ngaphesheya ndibaleka ikhulu elinamashumi amabini emayile ngeyure nyaniso leyo ndiyawava amandla phantsi konyawo lwam kodwa okungcono ulinde de kubekho okahamba umqondiso.
Do you get what I mean? When the go sign comes on, all right. When the things inspire to you and God makes it known like he did back there, all right.
Hallelujah. Niyaqonda ukuba ndithetha ukuthini na. La kufika ke uPaulu kahamba kulungile. Xa into ithe yaphefumlelwa kuwe aze uthi xa yenze yazeke njengoba wenzayo uPaulu kudala kulungile.
But until he does it, we've got a bunch of Judatarians impersonating him. Walking along, I say, well, I'm just the same as they are. I'm Christian too.
Kodwa engekayenzi loo nto. Sinecela elilinganisayo lama Judas elihamba njengongathi athi ke ndiyinto nje enye nale bayiyo ndingumkristu kwam.
Oh, don't you remember the sons of Cephas? Cephas? Yeah. Went out and said, we journeyed to you in the name of Jesus. Paul preaches. Come on, he said, Paul I know and Jesus I know, but who are you?
Yeah. Oh, ukhumbuli, onyana waka Skefa, Skefa, baphuma baze bathi, siyakuthethela, sikuthethela egameni likaYesu ovakaliswa nguPaulo siphuma. Wathi uPaulo ndiyamazi wesi. Yes,
the hour is coming when right and wrong is made manifest. It shows in the Christians today. It shows in the churches today. It shows in the peoples today.
Yes, ayure xa ulungileyo nongalunganga kuzakwenza kubonakale. Kuyabonakala kumaKristu namhlanje. Kuyabonakala ebandleni namhlanje. Kuyabonakala kubantu namhlanje.
I'm holding you along. I want this to get to you.
Ndibambe ithuba elide. Ndifuna ukuba ifike kuni le nto.
Paul never said, I'll believe, I'll just go up and say, well, be of a good courage. No. What did he do? He heard an angel. He knew that the same angel that always spoke to him. He recognized. Then he acted.
Paulo sakazange ati, ngiyakholwa ukuba ndiza kunyuka ndithi ke unwabani. Hayi. Wenza ntoni? Weva ingelosi. Wazi uba ise wayiloo ngelosi yayihlala ithetha kuye. Waqaphela. Go, Wenza.
Went out and said, be of a good courage, for the angel of the Lord, whose servant I am, stood by me last night, showing me a vision. That there'll be nothing lost on the ship. Be of a good courage. Go eat your dinner now. Everything's all right. Amen. When it's inspired to you, when God makes it right.
When you go out to Nabani, kuba ingelosi yenkosi nemkhonzi wayo mna, ibimi ngakumphezulu. Indibonisa umbono ukuba kuyikuba akho nto yakulahleka kule nqanawa, inqanawa yodwa. Yonwabani nambani, niye kudla isihlosweni sasemini ngoku yonke into ilungile. Amen. Xa ethi yaphefumlelwa kuwe, xa uThixo yenza ibe into eyinene.
I got a remark here somewhere I had wrote down. Here it is right here. We're at the end of all things. Let me just bring this in like this now in closing. I hope that God has revealed something to you.
Ike ndafumana ukuthetha ukuthile apha kwenye indawo ndandibhalile yiyo le kanye apha ehe sekupheleni kwazo zonke izinto makhe ndizise ngolu hlobo kanye ngoku ekuvaleni ndiyathemba ukuba uThixo utyhile ukuthile kuni.
Everything's at the end. Someone asked the other night, I believe it was Brother Fred Softman. We were asking about the how close the end time. Brother Demas Sakarian had seen that vision so manifest and come to pass 5 days later to the perfect. It is like dropped him out of his shoes. He called me. He said, how is Joseph? I said, all right. I said, does he see visions?
Kangela, yonke into esekupheleni. Kukho umntu wakhe wandibuza ngobunye ubusuku. Sasibuza ndiyakholwa ukuba yayingumzana uFred Southman. Sasibuza malunga nokuba sikufutshane kangakanani na ekupheleni kwexesha. Umzana uTimos Sekarian wayebona lo mbono ubonakalisiwe ngokucacileyo waze wenza iintsuku ezintlanu emva koko ugqibelele ngokupheleleyo loo nto. Yaphantsa ukumwisa phantsi phezu kwezihlangu zakhe. Wantsala umnxeba wathi, unjani uJoseph? Ndathi uphilile. Wathi, ngabe uyayibona imibono?
I said, yep. He told me of David, Brother Woods' son, where he'd fallen on a motorcycle 3 or 4 days before it happened. Just exactly. He said, you know, those things follow families. I said, righteous or evil does. Either one. It follows families.
Ndathi, ewe, wantsala ngoDavid, unyana kamzana uWoods. Apho wayewekhona kwisithuthuthu sakhe kwiintsuku ezintathu okanye ezine ngaphambi kokuba kwenzeke oko ngokuchanekileyo kanye. Wathi uyazi ezo zinto ziyazilandela usapho. Ndathi ezilungileyo okanye ezimbi ziyenzeka nokuba yeyiphi na zilandele intsapho.
And we were talking a little bit. And Fred said to me, where is this drawn from, Brother Branham? I said, look, Fred, let's take it by nature. God works in his nature.
Sasithetha ke kancinane baze bona uFred wathi kum, ikhutshwa phi loo nto mzana uBranham? Ndathi khangela Fred, masiyithathe ngokwendalo. UThixo usebenza kwindalo yakhe.
Look, watch what happened. The sun rose in the east. That's the oldest civilization we have is China. We all know that. The oldest civilization we have is China.
Khangela okwenzekayo. Ilanga laphuma empuma, yeyona nkcubeko indala isinayo leyo iseChina. Siyayazi sonke loo nto, yeyona nkcubeko iphambili isinayo yiChina.
All right, and civilizations move westward all along. And now, where would you leave if you left the west coast going straight across? Go to China. Exactly.
Kulungile. Yaye ukuphucula kwezinto kuhambile. Ukuya ngasentshona oko. Ke ngoku, ubunokuya kuphi ukuba ubuza kushiya unxweme lwasentshona unqumle ngokuthe ngqo. Uya eChina ngokuchanekileyo.
We're at the end. The Bible said, the prophet said, there will be a day when it won't be night or day when the sun's a passing over, but in the evening time, just before it ends up over here, again, it'll be light. The same.
Sekupheleni, iBhayibhile ithe umprofeti wathi, kuyawubakho usuku olungayo kuba bubusuku, lungabi imini, xa ilanga liyawube lidlula, kodwa kube ngexala ngokuhlwa, kanye phambi kokuba liphele kweli cala, kwakhona, kukhanye, isekwalilo.
Jesus said there will be a former rain and a latter rain. And the latter rain will produce both former and latter rain in the same season. We're at the end time.
Uyesu wathi kuyabakho imvula yaphambili nemvula yamva. Kwa imvula yamva iyakuvelisa zombini eyakuqala nemvula yamva ngexesha elinye lonyaka. Sisekupheleni kwexesha.
Look here. Let me show you. Politics is at the end. Do you believe that? Show me something today. This nation is the worst in the world for corruption. Ungodliness.
Khangela apha, mandikubonise. Ezombuso sekupholeni. Niyakholwa loo nto? Ndiboniseni into ethile namhlanje. Esizwe sesona sebini kwihlabathi ngokungcola ungabi nabuThixo.
Who read the Courier Journal paper the other night in Louisville? When all these women picking out each nation the prettiest woman in the nation send them up to be Miss Universe. Everyone did but Russia. And they sent to Khrushchev and asked him, why not? He said, Russia don't strip their women down to walk before men.
Banuke walifunda ipepa, iCourier Journal ngomnye ubusuku eLouisville. Xa bonke abafazi kukhethwa kwisizwe ngasinye oyena mfazi umhle esizweni. Bazawimisa ukuze babe ngonkosazana mhlaba. Sayenza zonke ezinye ngaphandle kweRussia. Baze bathumela uKhrushchev bambuza. Kuthene ngenzi njalo nje wathi Russia ihluba abafazi bahambeze ukuze bahambe phambi kwamadoda.
A heathen, ungodly nation, bringing reproach upon we who call ourselves Christians. Said Russia don't strip their women to walk out like that, and you never see shorts or such stuff as that in Russia. That's the ungodly. We who call ourselves Christians.
Umedeni, sizwe singenabuThixo, sisihlasa thina basibiza ngokuba ngamaKristu, wathi iRussia ibahlubi ibahambiseze abafazi ukuze bahambe phandle ngolo hlobo. Yayawuzange uzibona ibhulukhwe ezimfutshane okanye izinto ezinjalo eRussia. Ngabangahloneli Thixo abo sibe thina sizibiza ngokuba singamaKristu.
No wonder the Bible said ever tables become full of vomit. And who can I teach doctrine and who's weaned from the breast?
Akumangalisi uba iBhayibhile ithe sonke sithebe sizaliswe ngumhlanzo kubana nokufundisa imfundiso ingibana olunyulwe ebeleni.
But precept will come upon precept and line upon line. For we stammer and lips and other tongues will I speak to this people, and this is the rest. For all this they would not hear. We got our own intellectual conception. Oh, how good it could be to stay all day on it.
Ndiyakuthetha ngemilebo ethinithana ngolwimi lumbi kwaba bantu. Nantsi indawo yokuphumla kuba yonke le nto basayikuva sineyethu indlela yobungqondi esiqonda ngayo. Oh, kungamnandi kangakanani ukuhlala imini yonke kule nto.
Politics! Corrupted Democrats, Republicans, and all is low down. What is it? It's a bunch of graft. Every person works in it. It's not born again, it's of the devil.
As ombusos, bolil, ama Democrats, nama Republican, nama bonke, ba pansi njengo kupeleleyo, yindona, liqela lokuqonye zelelo, wonke mtu osebenza kulonto, ongazelwanga ngokutsha, ungokamtyholi.
The devil said every kingdom in the world belongs to me, and Jesus never debated with him. The world is controlled by the devil, and every man it works for the government. If he ain't a Christian, he's of the devil and working for the devil.
Umtyholi wathi ubukumkani basemhlabeni bonke bobam waze uYesu akaxambulisana naye ngaloo nto. Ihlabathi lawulwa ngumtyholi kwaye wonke umntu osebenzela urhulumente uba kangomKristu ungumtyholi esebenzela umtyholi.
These nations will all fall to Jesus Christ when he comes. There will be a millennium.
Ezi zizwe ziyakuwa zonke uYesu Kristu ekubuyeni kwakhe. Kuyakubakho imillennium, iminyakelo wakayophumlo.
Look here today. What they're going on now. Hollering at me about spending some money out yonder for Christians. And wanting to give me 20 years in state prison for spending money to operate a religious move.
Kangela apa namhlanje into abaqhubeka ngayo ngoku. Bendikwaza malunga nokuchitha imali ethile engaphesheya kumaKristu. Bendifuna ngaphakathi kwintolongo yesizwe amashumi amabini eminyaka. Ngenxa yokuchitha imali ukuqhubela phambili izinto zokholo.
And whiskey and beer and cigarettes. Write off tens of millions of dollars a year to corrupt the nation. Me trying to preach righteousness, standing in the door of Jesus Christ, and send me to the penitentiary for it.
Zibay whiskey na njwala na mitiza, kuba mashume zgitiza tola ngonyaga. Uze zngoli se isizwe, mnage nizama kushumayla ubulungiza, andi miye mnyango kaki Yesu Christu, basiban tumele kuinda yuntu tumbo, kengla londo.
And take stuff like that of the evil low down. Smart intelligence and let them rot it off for television programs which corrupted the world.
Amen.
Sent women to the dogs.
That's right.
One of the greatest curses the nation's ever had.
Amen.
And they get by with it.
Bathathe into enjengaleyo yokungcola ephansi ubulumko obungqondi. Babenze bayikhuphe ngenxa yenkqubo zomabona kude. Ezingcola sayihlabathi zathumela abafazi ezinjeni. Esinye sizona siqale kuzozikhulu sakasanazo esizwe. Babe bengabona utyala ngalonto.
They send me to penitentiary for preaching the gospel. Taking a few dollars out here to preach the gospel. That people give me to preach the gospel with. I'm not rich and I can't write that out. But yet they want to send me to the penitentiary. Hold me 2 years and got a trial coming soon. Oh, how low down. How filthy. God be merciful.
And Jebanga, and now Kupa Malingago. Kotwa nangoko, bafuna kunditumela kwindawo yesohlwayo. Bendibambe iminyaka emibini. Kube kusiza ukuvavanya kwetyala kwakutshanje. Oh, ye phansi kanjani. Yenjani ungcola. Thixo iba nenceba.
Say this one thing. Maybe that's the way God's got before he sends an atomic bomb. You have to do something wrong, you know.
Yeah, yeah.
You have to touch his anointed one time. Yeah. For this same scripture, let's say, touch not my elected.
Zawuthetha lento ibenye. Mhlawumbi loo ndlela ifuna uThixo phambi kokuba athumele isikhushumbisi se-atom. Kumele ukuba nibe nento ephosakileyo eniyenzayo, yazi. Nifanele ukuba nichukumise umthandiso wakhe kube kanye. Ngenxa yesi sibhalo sinye. Hleze loo nto ningamchukumisi umnyura wam. Njalo loo nto.
So if it has to take that to bring judgment, like it did in the days of Daniel or somewhere else, let it come. I'm your servant, Lord.
Amen.
Oh, yeah.
ngoba ufanele kuba kwenzeke lonto ukuze kuhle umgwebo njengoba kwenzeka ngemihla ka Daniel okanye kwenye indawo yenye mayifike ndingumkhonzi wakho nkosi njalo lonto oh ewe
politics low down nation corrupted oh look what they go put soldiers in shorts now oh my
ezo mbuso ziphansi kakhulu isizwe sibolile ke khangela intoni baza kubeka amajoni enxibe ezifutshane ngoku oh bethu
politics war politics is at the end dictators is wrong politics is wrong why didn't you stay with a godly king like God gave him David
ezo mbuso imfazwe ezo mbuso sekupheleni abalawula ngegudu abalunganga ezo mbuso azilunganga Kutheni kuze bangahlali benokumkano nobuThixo njengoba uThixo abanikayo uDavid
The great lord of England said when this democracy is formed said it's all right now but it'll come the time he said it'll be nothing it'll be all sails and no anchor and he's right
Umphathi omkhulu weNgilane wathi xa kwabunjwa lenkqubo yokuziphatha kwabantu iphetwe ngabantu senzelwa abantu wathi kulungile ngoku kodwa kuya kufika ixesha wathi ayisakuba yonto iya kuba kukumkano umsinga ungabikho ukuxhathisa yaye unyansile
That politicians stand on soapboxes on every corner, all kind of crooked things that corrupt the government. And the man was right.
Yeah.
Exactly what's going on.
What have some buso be ma pesko boxi esepo kikona ngany? Zonke iste chichekleze nzaba ukulmente angole ya inyansi lelondo daki ngok tanekleo ilendo ikubekai.
One man can go out here and go through here and get drunk and tear up everything he wants to and go down there and knows everybody so there's nothing said. Let a poor man or somebody don't know try to do it and they're sent to the penitentiary.
Enye indoda ingaphuma apha inqumule apha inxilile ihlasele yonke into efuna ukuyihlasela ize ihle iye phaya yazi wonke umntu ngokungabi kho nto ithethwayo mayithi indoda lihlwempu okanye umntu othile ongaziwayo azame ukwenza loo nto yayo yokuthunyelwa kwindawo yentshutshiso
corruption low down filth 40% of homosexuals think of it Sodom and Gomorrah again There's the group supposed to be religious.
Ungqola into ephansi engqoleyo amashomane ekhulwini wabo ngabe sinesinya balala nayo icinge Sodom neGomora kwakhona nalo eloqela limelwe kubalela inkonzo.
I wonder what takes place next when the next president comes in. God give us one good godly man with Dwight Eisenhower. And I hope watch what the next thing comes in and we might have a rat the next time sure enough.
Ingaba kuzakwenzeka ntoni elandelayo ekungeni komongameli olandelayo uthixo wasinika indoda enye nobuthixo uDwight Eisenhower wakudala ke ngoku ngaba khangela ukuba yintoni elandelayo ungena kwaye senokufumana umngqatshi kwityele elilandelayo ngokuqiniseke mpela
But there's coming a Pharaoh who doesn't know Joseph, remember that?
I'll get to that in just a second. Politics is corrupted. We know that.
Kodwa uyeza ungufaro ngamazi uYosef? Nikukhumbule loo nto ndizakufika kuloo nto kumzuzwana nje ezombuso zibolile siyayazi loo nto
war as that is in oh they slung rocks one time at one another beat one their head with stone axes then they shot bows and arrows then they got rifles then machine guns then 88s in Germany and so big guns with us then they throw hand grenades and poison gas but they got a hydrogen bomb now War is at the end.
Imfazwe esiphelweni saso. Obabegibiselana ngamatye ngaxesha lithile. Babethane omnye nomnye enhloko ngamazembe enziwe ngamatye. Baze badubula ngezaphetha notolo. Baze banemiyipuke. Kwalandla imipuke ngomatshini. Yeyamashumi asibhozo anesibhozo eJamani. Ibe yemikhulu kangako ke imipu futhi. Baphinde badlula izikhushumbisi zezandla nomoya onetyhefu. Kodwa banesikhushumbisi sesingxengi moya ngoku. Imfazwe ikufutshane.
Every nation's got them. So what are you going to do now? Even a little nation today, just crook a trigger. That's all you have to do. And she all goes up. War's at the end. Amen.
Sizwe ngasinye sinazo. Ngoko nizakwenza ntoni ngoku. Kune sizwe sincinane namhlanje. Sicofa nje ngokungakhathali isidubulisi. Yiloo nto kuphela. Umntu amele ukuyenza. Sisuka sivuke imfazwe sisonke imfazwe isondele eh amen
war is at the end politics is at the end education is at the end Juvenile delinquents is at the end. Children, ain't no hopes for children. They done gone insane.
Imfazwe isekupheleni. Ezombuso sekupheleni. Ezemfundo sekupheleni. Ubutsotsi busekupheleni. Abantwana akothemba ngabantwana sebephambene.
You can't have no education. You can't go down here to school and have get a kid with an education. He's a two-fold child more hell when he comes down than he is when he goes in.
Anawuze nibe namfundo. Awunakuhlapha uye esikolweni ufumane umntwana ofundileyo uba ngumntwana ophinde kwabini uba ngowesoko ekuphumeni kwakhe kunasekungeneni kwakhe.
Let the teacher say something about it. You'll get killed. They'll form a little cluck and go out there and shoot the teacher. Take him out and string him up.
Nje kuba utishala benento ayithethayo ngaloo nto uyabulawa. Bayakubumba umanyana oluthile baphuma badubule utishala bamthathe bamkhuphe bamfake intambo bamxhome.
We lost 2,000 teachers. Oh, wait a minute. I believe 20,000 teachers this last year. I don't blame them. I wouldn't want to do it either.
Silahlekelwe ngootitshala bangamakamabini. Oyi, mamzuzu nje. Ndiyakholwa ngoshonamabini amawaka ootitshala kulo nyaka upheleyo. Andibagxeki. Andinawufuna ukuyenza loo nto, phofu.
Now they got signs up every time. Give college education to these kids. They do need it. But the devil's got them. The devil's got them.
Ngoku banemibhalo emikhulu exhonyiweyo lonke ixesha. Nika abantwana emfundo yasekolejini bayiswele ngenene kodwa umtyoli ubabambile umtyoli ubabambile.
And it's not only just normal to go out and be mean and take a gate off and hang it up in a tree on Halloween night or do some little meanness like kids used to do or take a farmer's bug and set it out in the road, not like that, but they're insane. They do things that's insanity, shoot you, kill you, murder you, poison you, anything. That's the next generation.
Kwayesikoko okuqhelekileyo nje uphuma benze into yogezo nokuthatha iheke bayikhule bayixhome phezulu emthini ngobusuku behalloween okanye benze intwana yogezo oluthile njengoba babekade besenza abantwana kungenjalo bathathe inqwelo yomfama bayibeke ngaphandle endleleni ayiselolo hlobo kodwa baphambene benze into esezempambano bayakudubula bakubulale bakugwinte bakudlise ityefu nantoni na sisizukulwana esilandelayo ke eso.
Child bearings at the end. Womanhood, motherhood. Why, birth control practice everywhere, and little dogs just tuck the place.
Ukuzalwa kwabantwana kusesiphelweni. Ubufazi, ubumama, kuba uvalwa kwenzala kwenziwa kuyo yonke indawo. Izinja ezincinane zithathe indawo yakho.
Morals, there's no moral to it no more. Women dressing evil. Come through television, all kinds of impersonations of evil people of Hollywood. All kinds of stuff. Fashion, all at the end.
Ukuziphatha, akusho ukuziphatha kakuhle konke. Abafazi banxiba ngokungcoleyo, bevela komabona kude zonke indlela zokulinganisa abantu abangcoleyo baseHollywood. Nazo zonke inhlobo zezinto ezefashion, yonke into isekupheleni.
Education's at the end. Politics at the end. Wars at the end. Civilizations at the end. All those things are at the end. My, what can we do then? What is next? We're at the end of all things.
Imfundo isekupheleni. Ezombuso isekupheleni. Imfazwe isekupheleni. Impucuko isekupheleni. Zonke izinto isekupheleni. Bethu, singenza ntoni ngoko? Yintoni elandelayo?
Now, the church life is at the end. The normal church, now this may stick just a little bit, but the church carnal, the Esau church, she's come to her end.
Ngoku ubomi benkonzo busekupheleni, inkonzo eqhelekileyo ibandla. Ngoku le nto isenoba buhlungu kancinane, kodwa ibandla elilele ngqondo, ibandla le-Esau, lifikelele esiphelweni.
What's she doing? Heading up in the Federation of Churches. Which will finally join with Romanism to fight Catholicism to fight communism.
Lenza ntoni libhekisa ubumbano lwamabandla nto leyo iyakuthi ekugqibeleni ingenelele kuburoma ukulwa ubukatolika okanye kubukatolika ukulwa bukomanisi.
Pope John is calling for all the churches to come back, and they will. And they'll unite themselves together just exactly what thus saith the Lord.
UPope John ubiza wonke amabandla ukuba abuye. Yayakwenza njalo. Ayakuzimanya ahlangane ngokuchanekileyo kanye oko kungu itsho inkosi.
You say, wait a minute, Brother Bram, you're getting off the line. If I am, God wrote his Bible off the line. You have to be Michael in this case.
Amen. We are poor men then. Obandi are poor mouthed by Palang, Pumetalan Bible Yak, Kunyan Zeleba, Mikaya Glemek.
Marsh Sorello said to me the other night, said, who is the Antichrist, Brother Ram? The Jew's the Antichrist. I said, Marsh. And you a Jew?
Marcelulo, what kum of you, Sugu? What opum Kaskasm Zanopranam? Let Trutam Kaskasm Dart Morris. Kuba, where now the Truta?
He said, they're the greatest God haters there is. I said, Marsh, don't tell me in the scripture. Where did the Antichrist come out of Jerusalem? The Antichrist come out of Rome. Not out of Palestine.
What manga wana ba titi kwa kurba koyo? That Morris ngato. Today is bad. Obo kufela kona umkazi Kristo Jerusalem. Umkazi Kristo upuma e Rome. Aye, Palestine.
He said, well, look, I'm their God haters. Yes, didn't God say he blinded their eyes so we could have a day of seeing? Yeah. But our day will be over soon. He said, oh, Brother Bram, I never thought of that. See, there you are.
What ke kangalandi? Banga ba titiko. Ewe, akasanga acho utiko. Bonfa mekisamecho abo. Ukuse sbenu mshla ukubona tina. Kwa mshla wetu, uza kudula unge kudala. What oh, mzano, Brother Bram, and zange nisinge ngalondo ya bon. Nansoke.
See, we're at the end. The carnal world, the carnal church is at it in. Watch how it's heading up in the Federation of Churches.
Ya bona, sik peleni. Ihlabathi nokwengqondo ibandla kwenyama likuso isiphelo khangela uba iphepha phela phina loo nto kwimbumba yomanyano lwamabandla.
The United Brethren went into him. The Pentecostal is into him. All the rest of them organized themselves.
Umanyano lobuzalwane lungene kubo, inkonzo kamoya ingene kubo, bebonke bayazihlanganisa basenza umbutho.
See down them Canaanites, all the way down through those Esau spirits, very religious. And confederate themselves with the world. Not spiritual understanding, not able to overcome. Not elected of God to be called out and separated.
Yabona konge ukuhla lo makana na konge ukuhla kuphumela kulomi mweka esawo. Bangabakhonza kakhulu. Bazibaz manya kunye nehlabathi. Bengaqondi ngokomoya, bengenawo kweyisa, benganyulwanga nguThixo ukuze bakhutwe bahlulwe.
If I could only make it known, if I could only push it down some way. They don't see it. They got eyes and they can't see, ears and can't hear. Oh, why we're so dull in the spirit.
Ukubanje benokuyazisa, ukubanje benokunyanzela ihlangandela ithile. Abayiboni. Banamehlo kana babona indlebe kana beva. Oh, kutheni sibuthatha kangaka njengokwasemoyeni.
Now, listen to this. Everything's at the end. And the spiritual church is at its end. She's coming to the end. Oh, God.
Go pula pula lendo yonke into isekuphelen kwayo. Nebandla lokomoya isekuphelen kwalo. Ifikela lesiphelweni. Oh, Thixo.
Look back at her when she started with Luther. Shook down the spiritual. Then with Wesley. Come to sanctification. Then with Pentecost. The Holy Ghost. And now, at the end time. The Spirit of Christ so in the church is doing the same works that he did. Right back to its head again. Ready for the church and Christ to unite in the coming of the Lord Jesus and the resurrection of the dead.
Kangala paya kukaleni kwa lulutha. Lashu kunyiswa lehla ngokomoya. Ngoko Wesley wafikelela kungwaliso. Ukuze ngelika moya ibe ngumoya ingwele. Ukuze ngoku ixesha lesiphelo. Moya ka Kristu sebandleni kangako. Wenza kwa lomi sebenzo wa enzao yena. Nibuyele kwenitoko yalo kwa kona. Sekulungia kubayibanda. No Kristu limanyane. No uza kwenkosu. No vuko lwa mafileyo.
We're at the end time. Jesus said so as it was in the days of Sodom. So shall it be in the coming of the Son of Man. Do you understand it?
Sekupeleni kwe klesha. Uyesu watu. Njengumba wangu njalo ngemitla e Sodom. Yakuba njalo kuzeni kwa nyana omdu.
Look at the carnal church. Look where they're going to. Farther and farther away.
Kangela kwibandla lele nyama. Kangela baba yapi na. Bemka ngokumka besiya kude.
Look at the spirit-filled church. Shaking off all of its little nonsense. Coming up in the spirit, in the minority of course. Coming in the spirit, but moving up into such a place. So it's got there to where the Holy Spirit's moving right through it. Working its way. ready to receive her Lord. Ready to receive her Lord.
Kangela kubandla elizaso ngumoya livutlwa isuke yonke imfekethe encinane kulo lenyuke emoyeni kwamambalo kakade lingena kumoya kodwa linyukela kweyona ndawo ngokuthi lifikelele lapho umoya ongcwele usebenza khona ngalo uzisebenzela lilungela kwamkela inkosi yalo lilungela kwamkela inkosi yalo.
The rest of them organized, going back into the world, station off, going back into the Federation, moving up into that one great Confederate head under Catholicism.
Abanye ke bonke kubanga umbutho babuyela ehlabathini bathathelwe ecaleni babuyela kuzimanyeni benyukela kuloo nhloko inye inkulu yobumbano iphantsi kobukatolika.
And there was an image formed to the beast. An image, something like it. A confederation church formed with Catholicism. Them two together, work together. Who's able to make war with the beast or his image? Certainly not.
Kwaba kumfanekiselo elawenzelwayo irhamncwa umfanekiselo into efana nalo. Ubumbano lwebandla olwenziwe ngobukatolika ezo zinto zimbini zihlangene zisebenza kunye kubana unako ukulwa nerhamncwa okanye umfanekiselo walo ngokuqinisekileyo kakho.
How we could go through it for hours. Now, let me say this to you, and then it will be time to close. I told you it's going to be long.
Indlela nothi singene ngayo kuloo nto isithuba seyure ngoku mandithethe oku izawuba lixela lokuvala ke kuba ndithebe ndixelele ukuba iza kubande.
I just feel so wound up. When God said these things, said, tell them. Speak it out. Don't hold your peace any longer. Show it to them. If they don't receive it, then the blood's out on your hands.
Amen.
The hour is here. The time is all heading up.
This is when Bobele got cool. How to go to what tete and there's no what. But lele, tete. Musa wasa tula. Babonze yona. Ubawa yamkeli. Koko ikazi. Alikuwe zanjen zako. Lifikile ikesha. Ikesha. Lilonge liasonde.
The world that it's in. It can't stand no more. The wars that it's in. You can't have no more war. If you have war, this first one pulls the trigger. That's it.
Ezihlaba sekupheleni kwazo anisenakwasema imfazwe sekupheleni kwazo anisenakuze ndibe sabanamfazwe uba ndithena nemfazwe ayingeke omnye nje wokuqala otsala isidubulisi kuphelile.
Politics is rotten and corrupted. The church world is Methodist, Baptist, Presbyterian, Pentecostals, the hogs to its war, dogs to its vomit. Right, every one of them. God calls out of that corruption a church that's elected. Exactly.
Ezo politikos bolile zingcolile ibandla lasehlabathini lobuyisile ubaptist upresbyteri ekwamoya zihagu zibuyele ekutyatyeni kwazo izinja zibuyele emhlanzweni wazo injalo loo nto ngalinye kuwo uthixo yabiza ekhupha koko kungcola ibandla elinyuliweyo injalo kanye loo nto.
Esau said, we're the church. I don't doubt that. Jacob was Esau's father too. That's right. Isaac was Esau's father. Jacob was his brother with him. But one had recompense to the birthright. The other hated him.
Esau bathi, sithi bandla ndithandabuzi loo nto. Uyakobo wayenguyise kaEsau naye injalo loo nto. Ngoko kodwa ndithetha uIsaka wayemtata kaEsau. Uyakobo ke ngumntu wakwabo ekunye naye. Kodwa mnye wayenomvuzo obuzibulo omnye wabuthiya.
One heard, recognized, yeah, and acted. The others said, oh, as long as I go to church and do what's right, what difference does it make? There you are.
Omnye weva waqaphela. Wanento ayenzayo. Omnye wathi, oh, okoko nje ndisiya enkonzweni ndisenza oko kulungileyo. Yenza umahluko loo nto. Nantso ke.
Now, I say this then, I'm closing this one more remark. The real church has so much to live for now.
Amen.
Oh, it should be such a jubilant time for the real church. For the true church, for the elected church, when you know in your heart you've passed from death to life, when you look at yourself and see, watch your life and see that all the things of the world have passed away, that you become a new creature.
Gogo and Teta Ongogu, Kanvala, Lendeto in Yakona, Iban Lenin, a good name, and a logo Pilangogo. Oi, Melabal and Jani, pleasure of Yogiban Lenin, Guiban Lenyani, so Iban Lenin Yuleo. Xa usazi ngaphakathi entliziyweni yakho ukuba udlule ekufeni wangena ebomini xa uzijongayo uze ubone ukhangele ubomi bakho ubone uba zonke izinto zehlabathi zidlule uba ube sisidalwa esitsha.
Listen, now, I'm closing. Closely. You know that you pass, your life proves it. By their fruits you shall know them.
Pula pula ngoku xa ndivala, pula pulisisa. Uyazi uba udlule ubomi bakho uyayiqondakalalisa loo nto. Niyakubazi ngeziqhamo zabo.
Your whole objective is Christ. You're looking for him to come at any minute. You walk in the Spirit, you love him. You see him working through you. Nothing that you desire to do, but he just does it himself. Oh, what a time.
Injongo yakho epheleleyo nguKristu. Ukhangela kuye ukuba afike nangawuphina umzuzu. Uhamba kumoya, uyamthanda. Umbona esebenza ngawe. Akukho nto onqwenela ukuyenza koko nguye nje oyenzayo ngokwakhe. Oh, lelinjani ixesha.
Reminds me of the artist that went over to Rome to learn to be an artist, a young fellow. They noticed him. He was so much different from all the other American boys and girls and things that went over there to be artists and from the rest of the world.
Oh, kundikhumbuza ngomzo bawelayo waya eRome ukuya kufundela kuba ngumzobi. Umfose lula. Bamqaphela wayehluke kakhulu kuba bonke abanye abangamakhwenga namantombazana amaMelika. Nabo bonke abanye abawelayo bayapho ukuya kuba ngabazobi. Nabasuka kwihlabathi liphela.
This one young man was outstanding. He was a fine fellow. And they noticed they'd have great big parties and get down there and how they do in Rome, just get drunk as they can be.
Lumfana, wayengwahlukileyo, wayengumfolungileyo, kwaye bayiqaphela loo nto. Babeye babe neepati ezinkulu behle baye apho kwaye indlela abenza ngayo eRome babencila kangangoko benokuba nako.
I've been there myself and seen them. Get out on the street, men and women, and carry on, even in the parks, have sexual affairs right in the park, right out in open. England too, all the rest of them, see. That's no worse than here. Just the same thing here. Just about as bad. Only it's covered up a little more here. Count police and things. Now, but just horrible.
Ndakhe ndaya okwam ndayibona loo nto. Baphume phantsi ezitratweni amadwana abafazi baqhube nje kuna kwiindawo ezityalwe ingca zokuphumla. Baqhube ezokuhlangana kwendawo nomfazi. Kanye kwezo paki phandle kanye ekuhleni nje bangahoyi ingilane nayo zizonke yabona. Ayimbanga ukudlula apha ke loo nto. Kwinto enye nalapha kubi phandle ngokulinganayo. Into inye bayayigquma kancinane nje apha ngenxa yamapolisa nezinto ezinjalo.
Well, this young one fellow, he kept himself away from all of it. When they go on their parties, he let them go. But he is learning to be an artist. So one day an old caretaker, which was a Christian, that was around the museum, the art galley, he said, let's take a little walk, son. Let's take a walk. I'd like to talk to you while. He said, all right.
Kongenye imini umgcini walondawo mdala wayengumKristu wayengakwi ngakwegumbi lokugcina izinto zakudala indawo yokuqhoma imizobo wathi make sihambe kunyenyana makasihambe nje kancinane ndingathanda ukuthetha nawo komzuzwana wathi kulungile.
So they went walking up the hill and both of them with their hands behind them walked up the hill. The sun was setting.
Ngoko bahamba, behamba yenyuka induru, bobabini bebeke izandla zabo ngasemva, behamba yenyuka induru, ilanga lalitshona.
And so the old man said to the young artist, he said, son, you're an American. He said, I am. He said, you come here to get your education in art. I suppose you're aiming to make your life's work an artist. He said, I'm planning on doing it, sir. He said, I perceive that you're a Christian. He said, I am a Christian.
Kwake lo xheko lathi kulo mzobi uselula lathi nyana ungummelika wathi ndinguye. Wathi uze apha uzawufumana imfundo yakho ezokuzoba. Ndiyaqonda ukuba ujonge ukuba umsebenzi wobomi bakho ubekho ukuba ngumzobi. Wandicebo kwenje nzaloo nto mhlekazi. Wathi ndiyaqonda ukuba ngumKristu wathi ndingumKristu.
He said, but there's one thing I'd like to ask you. I've asked these others. They say they're Christians too. He said, what makes you so different? What makes you different from the rest of these boys from America and these girls from America? What makes you so much different and yet you all say you're Christians?
What ke inye into engathanda ukubuza yona? Ndibabuze nabanye aba bathi bangamaKristu nabo. What indone kwenze ukuba ube ngohlukileyo wena? Indone kwenza ube ngohlukileyo kwabanye la amakhwenkwe avela eMelika nalamantombazana avela eMelika? Indone kwenza wahluke kangaka nibe nonke nisithi ningamaKristu?
He said, sir, you see the way that sun's setting? He said, I do. He said, way up.
across the ocean in a certain state in New England, in a certain city in that state, and in a certain house in that city is a certain girl that I promise that I'll live true to.
Wathi umhlekazi uyalibona indlela elithona ngayo elalanga, wathi ndiyalibona. Wathi kude ngapha kolwandle kwisixeko esithile eNew England, kwisixeko esithile kweso sizwe, nakwindlu ethile kweso sixeko, kukho intombazana ethile endathembisa ukuba ndiyakuphila ngokunyaniseka kuyo.
He said, that's all is on my mind, to get my education of art and return back to that girl who's living true to me. He said, that's the way I live what I do.
Wathi yiloo nto kuphela esengqondweni yam, kuba ndifumane imfundo yam yokuba ngumzobi, ndigoduke ndiye kuloo ntombazana iphila ngokunyaniseka kum. Wathi yiloo ndlela endiphila ngayo oko ndikwenzayo.
Oh, brother, sister, you might wonder why that we don't care what they call us. I don't care what they say.
Oh, mzalwana dade, usenokumangaliswa ukuba kutheni na singakhathali nje noba sibiza ngokuba siyintoni na. Andikhathali kuba bathini na.
I stand with Fred the other day down in San Juan, Puerto Rico. I was looking across the sea and noticed out that coral reef a half a mile out and big waves breaking. He said, flamingos walking in the garden and so forth. He said, Brother Bram, this is like heaven. I said, but the sea will be quiet there, brother.
Fred Puerto Rico. Eqhekeka loo mazi amakhulu wathi izintaka ezinde ezinomqala omde neentsiba ezimabalabala egadini njalo njalo. Wathi umzalwana uBranham fana nasezulwini apha. Ndathi kodwa ulwandle luyakuzola phaya mzalwana.
I said, just across the sea yonder, there's a certain place called heaven. There's a certain one called Jesus in this heaven. That one day he took away all my sins and I promised him I'd live true to him. I would do the things that he wanted me to do. That's the reason I'm not ashamed of his gospel. It's the power of God unto salvation. That's what makes a Christian live different. He is different because he's got something to live different for. Let us bow our heads just a moment.
Ndathi kanye nje ngapha kolwandle kukho indawo ethile ebizwa ngokuba lizulu. Kukho lowo ubizwa ngokuba nguYesu kwelizulu. Lowo wathi ngenye imini wasusa zonke izono zam. Yaye ndamthembisa ukuba ndiyakuphila ngokunyaniseka kuye ukuba ndiyakwenza izinto afune ukuba ndenze zona. Naso isizathu sokuba ndibe andinazintloni ngevangeli yakhe, ingamandla kaThixo okusindisa. Nantso into eyenza umKristu aphile ngokwahlukileyo. Wahlukile ngenxa yokuba unento ethile amele ukuphila ngokwahlukileyo ngenxa yayo. Masithobe iintloko zethu komzuzwana nje.
My dejected friend this morning, have you got something different to live for? Something to bring you out of the world, something that means more to you than all the world is to live for Christ. If you haven't got that, why don't you receive it now?
Mhlobo wam okhethamileyo ngale ntsasa, ingaba into eyahlukileyo oyakuphilayo yona ikho, into ethile yakukhupha ehlabathini, into ethile ethetha lukhulu kangako kuwe kunalo lonke ihlabathi ekukuphilela uKristu, uba unayo loo nto, kutheni ungayamkeli ngoku nje?
Just don't go to church and say, I want to be a good person. Don't do that. You want to be a Christian.
Ungayinje enkonzweni uthi ndifuna kuba ngumntu olungileyo. Musa ukwenza loo nto. Ufuna kuba ngumKristu.
You know, if there's something always been in your heart telling you, you're not right, but I want you to be right. You've always longed to be something that you're not now. Don't you know that's God calling to you? Don't turn your back on it. For if you was once enlightened and had the opportunity and turned it down, your last time there remaineth no more sacrifice for sin.
When akukho into ethile ebihleli ngaphakathi enhliziyweni yakho yokuxelela ulunganga, kodwa ndiyafuna ukulunga. Ubuhlweli unqwenela into ethile ongeyiyo ngoku, awazi uba nguThixo lo ekubiza. Musa kuyinikela umva kuba ukuba wakhe wakhanyiselwa walufumana ithuba waze walala okokugqibela akusasele nceba ngenxa yesono.
Don't take up with Esau. Come with Jacob, regardless of what it's going to cost you. If it costs you your home, if it costs you your job, if it costs your husband, if it costs your wife, if it costs your children, if it cost anything. Get the birthright. That's what counts.
Musa uzibandaka yena Esau yiza kunyana uyakobi noba kuthena noba yakudla ntoni nalonto ubaye kudla ikhaya lakho ubaye kudla umsebenzi wakho ubaye kudla umyeni wakho ubaye kudla inkosikazi yakho ubaye kudla abantwana bakho ubaye kudla nantoni na bufumane uzibulo nanso into ebalulekileyo.
And if you feel that way about this morning and would like to have this birthright, I can't give it to you. God can, and He's the one talking to you. Would you just raise up your hand and say, pray for me, Brother Branham, that birthright I want. God bless you everywhere across. That birthright I want.
Yaye uba uziva ngolo hlobo malunga nabo ngalentsasa ube ungathanda ukufumana obuzibulo. Andinakukunika bona mna. NguThixo nako. Yaye nguye lowo uthetha nawe. Awunaphamsa nje isandla sakho uthi ndithandazele mzana uBranham oba buzibulo ndiyabufuna. UThixo anisikelele kuyo yonke indawo jikelele.
Our Heavenly Father, I thank Thee, most noble and holy God, for all Your goodness and mercies to the sons and daughters of man.
And
we realize that we're at the end time. Nothing can go much longer. We're just waiting in barred time. Like it was in the days of Noah, the long suffering of God, when the ark was being prepared, when only 8 souls were saved.
Kwaye siyaqonda ukuba sekupheleni kwexesha akukho nto enokwasahamba thuba lide. Silinde nje sikwixesha elibolekiweyo. Njengoba kwakunjalo ngemihla kaNoah ukuze akade umsindo kukaThixo xa umkhombo ulungiswa, xa kwasindiswa kuphela imiphefumulo yesibhozo.
You said, so will it be at the coming of the Son of Man? God's long-suffering, not willing that any should perish, but that all might come to repentance.
And
today, in this building, there's men and women raise their hands, boys and girls, young and old, have raised their hands and said, there's something tugging at me. Oh, God, may they never turn it down.
Namhlanje ke kwesakhiwo kwamadola nabafazi abaphakamise izandla zabo amakhwenga namantombazana abatsha nabadala baziphakamisile izandla zabo besithi ikho into endiqhuzulayo othixo banga abangeyali.
May they sell their education. May they sell everything they got. Like the man who found the great pearl. It was a notable great pearl. It was the greatest pearl, and he sold all of his little ones that he might buy this notable great pearl. May they sell out everything that they got of the world this morning, all their popularity of the world.
Ukuze benokuthenga lento ibalulekileyo iperileni ixabiso. Banga bangathengisa ngayo yonke into abanayo ehlabathi ngale ntsasa. Lonke udumo lwabo lwehlabathi.
These women sitting here, Lord, many of them that's heard the gospel preached so many times and still wade right on into the world and fashion like the world and dress like the world and going to parties and things that the world, partaking of worldly things and acting like the world and using the things of the world. Oh, God, may they be ashamed this morning. If there's any hope in them at all, Lord, turn it today. Let this be the hour.
Our fuzzy, bashele apankosi. Abaninzi baba ivile evangelishinyelo amaxesha amaninzi kakhulu. Babesa rambuza kanye bengena ehlabathini, bamilise okwehlabathi, banxibe ngokwehlabathi. Besiya kwipati nezinto ezinjalo zehlabathi. Bethetha inxaxheba kwizinto zehlabathi. Besenza ngokwehlabathi. Besebenzisa izinto zehlabathi. Oh, Thixo, banga banganentloni ngale ntsasa ukuba kukhona ukubakho kwethemba kubo. Nkosi, lijike namhlanje. Mayibe lilixa eli.
And these men here, Lord, oh, God, have mercy on them. Many of them still walking out in the things of the world. Still desiring and enjoying the things of the world. Sin, smoking, drinking, sociable drinks, a little beer on the side, or something like that.
Nalamadoda alapha nkosi othixo ibanenceba kuwo abaninzi kuwo basahamba phandle kwizinto zehlabathi basazinqwenela bezonwabela izinto zehlabathi isono ukutshaya ukusela kwasekuhlaleni ibhiya nje encinane ecaleni kungenjalo ungenjalo into lolo hlobo.
Or would lust and hang little pin-up filthy dressed young women, them bodies that they're looking at on the street, and they almost run over people to look at them, calling themselves Christians, and know that that form of that woman's body in maybe in 24 hours will be rotten in her grave. Bugs and worms crawling through them shaped and formed vessels of her body. And her soul yonder in a devil's hell for the way she lived. And yet she'd stick up her little painted lips and snigger and laugh at you.
Okanye abenenkanuko nento encinane exhonywayo yabafazi abalula abanxibe ngokungcolileyo nalo mzimba abajonga ngayo esitratweni baze baphantse ukutshayisa abantu ngokuyijonga bezibiza ngokuba bangamakristu. Sisazi ke ukuba oko kumila kwalo mzimba walo mfazi mhlawumbi kuma24 uyawube ubola ngapha engcwabeni imibungu neempethu zinyuquza ziphuma kwezo zitya zakhiweyo zabunjwa zomzimba wakhe ube umphefumlo wakhe usezihogweni somtyoli ngenxa yendlela ebephila ngayo kwaye nangoko suka nyusa encinane yakhe imilebo eqatyiweyo agigitheke ekuhleka.
God be merciful to them people. Oh Lord, don't let them be lost. Please have mercy and send mercy. Give each one of them, Lord. You're the only one who can give this blessing.
Thixo ibanenceba kwabo bantu, oh Nkosi, ungavumeli kwabalahleke. Nceda ube nenceba uthumele inceba mphe ngamnye kuwo Nkosi kuwe kuphela unokuphisa ngale ntsikelelo.
And if you've called them to eternal life, may their hearts open up and they lay everything aside this morning, and then they will receive it. Grant it, Father.
Ukuba ubayizele ebomini obungunaphakade zange iintliziyo zabo zingavulwa baze babekele bucala yonke into okusasa nje ukuze bayamkele siphe oko bawo.
And now may the Holy Spirit come into this meeting for the sick and the afflicted. And let the people see that this message that's been preached this morning, at the coming and everything's at the end, and even Jesus working in His church. Let it come to pass right now, Lord, that you can take these people into your hands. And when they see the Holy Spirit working, moving among the people, may it be confirmed, the message that I preached, that we're at the end time. And may they hear.
Makwenzeke khona ngonkosi uba wena uthabathe abantu bathabathele ezandleni zakho ukuze xa ebona umoya ingcwele usebenza uhambahamba phakathi kwabantu kwanga kungangqinelwa umyalezo endiwushumayeleyo wokuba sekupheleni kwexesha kwaye bangabangeva.
They have heard, and may they recognize that that same Jesus, the way he did it in his day, he's here doing it through his church in the last day.
Bevile yayibanga bangaqaphela uba kwalo Yesu mnye indlela wenza ngayo ngalo mhla wakhe ulapha isenza yona ngebandla lakhe ngomhla wokugqibela.
And then may they act by giving their lives and bodies and souls and spirits to him. I give them to you, Lord, in Jesus' name.
Yayibanga ngasebenza ngaloo nto ngokunikezela ubomi babo nemizimba yabo nemiphefumlo yabo nomoya kuwe ndibanikele kuwe Nkosi egameni likaYesu.
Now in the building where the people are, I sent Billy this morning to give out prayer cards. He called.
Ngoku kwisakhiwo apho bakhoyo abo bantu ndithumele uBilly ngale ntsasa bakhupha amakhadi omthandazo yena.
Are you sick, needy? If God will reveal to me like he did the woman at the well and tell me what your trouble or something about you that you know that I don't know, would it make you have faith to believe God? Would it make the rest of you have faith?
Ingaba uyagula uswele uba uThixo uyakutyhila kum njengoba wenzayo kumfazi equleni andixele uba yinto yona ingxaki yakho kungenjalo into ethile ngawo waziyo ukuba ndiyazi ingaba loo nto iyakwenza uba ube nokholo lokukholwa kuthixo inganenza ndibe nokholo nonke.
Is this our first time meeting? Oh, you've seen me before, but I'm a stranger to you, is that right? All right. May the Lord God grant your request.
Litshelo kuqala sihlangana eli. Oh, wakho andibona ngaphambili kodwa andazani nawe ngaba kunjalo kulungile. Yanga inkosi ngakunika isicelo senhliziyo yakho.
Now is it real or not?
Oh. God, your intellectual religion. Balaam said, where's he at? Elijah on Mount Carmel said, where's Balaam? Where are you? Wake him up.
Ngoku inene okanye ayiyo. Oh, bethu. Biza kwicala lakho lonqulo lwengqondo, Bileham. Wathi uphi eliya phezu kwentaba eCarmel? Wathi uphi, Bileham? Uphi mvuse?
You don't have to wake Jesus. He's awake all the time. He's ever present, ever living, ever able. The same yesterday, today, and forever. Amen. God remains.
Awumelwanga kumvusa uYesu. Uhleli ngalo lonke ixesha. Uhlelekho, uhlele philile. Uhlele nako. Ikwanguye izolo namhlanje nakunaphakade. Amen. UThixo uhleli enguThixo.
You believe your heart trouble is going to leave you and you're going to get well? You're not from here. You go back to Lexington and tell people what great things the Lord's done to you.
Uyakholoba ingxaki yakho yenhliziyo yakho kuyeka uze uphile. Awuveli apha uphindele Lexington uze uxele abantu kuba zinkulu kwazo izinto ekwenzele zona inkosi.
He'd go over the top of heads of people and never get a live church and grab that quickly and know that the presence of the Holy Spirit is here.
Uhamba entla kwentloko zabantu abangayiqondiyo. Ibandla eliphilileyo lingayibamba loo nto ngokukhawuleza lazi ukuba ubukho bomoya oyingcwele ulapha.
Somebody back in here, raise your hand. Was it you, lady? You believe God can tell me your trouble?
Umdothi lapha emva uphakamise isandla sakhe ibinguwe nkosazana. Uyakholwa uba uThixo anganixelela ingxaki yakho?
The brother out on the end, I believe he said a while ago that. You believe, brother? You do? Then that skin trouble will leave you. You'll be all right. You believe it? You accept that it's being healed? Raise up your hand. You do. Mm-hmm. All right. He's a stranger to me. You know that, Pat.
Omdala, lamzala nophaya ekugqibeleni ndiyakholwa ukuba uthe emzuzwini odlulileyo lowa. Uyakholwa umzalwana? Uyakholwa? Ngoko loo ngxaki yesikhumba iyakukuyeka, uyakuphila. Uyakholwa loo nto? Uyamkela njengokuba uphilisiwe? Phakamisa isandla sakho uba wenza njalo, uyabona? Kulungile. Andazani nayo, uyayazi loo nto, Pat.
A lady looking there praying looked at me and said, she's a stranger. You believe the high blood pressure is going to leave you? That's right, isn't it? Raise up your hand if that's right. All right. Have faith in God.
You see what I mean?
Inenega selikhangele baya lithandaza. Likhangele kum. Lithela zanam. Uyakholwa bayiqondo liphakumileyo lobushushu begazi liya kuyaka. Injalo loo nto. Asililo. Phakamisa isandla sakho uba injalo loo nto. Kulungile. Yiba nokukholwa kuThixo. Yabona uba ndithetha ntoni na?
How about some of you people that know me? You got something on your heart. Raise your hand.
Kunjani ngabanye kuni bantu bandaziyo unento ethile enhliziyweni yakho phakamisa isandla sakho abaninzi kangako kuni.
I can't make it. It just has to come. You know, it's your faith. Georgie Bruce, I see your stuff, man. You're always trying to find something for somebody, Georgie. You see, with a cancer. No question in your mind.
And now kuyenza loo nto imele ukuthi ifike nje uyazi lukholo lwakho uGeorgie Bruce ndimona ehleli phaya. Uhlala unento ethile ozama ukuyifumana. Usenzela omnye umntu, George. Wawuphilisiwe kumhlaza. Akho mbuzo engqondweni yakho.
The day that you come to this tabernacle and walked out that door, yonder, the Holy Spirit come up on me and told you right there some act that nobody in the world knows but you and God and another person. Is that right? That's right.
Komhla weza ngawo kulo mnquba. Waphuma kula mnyango uphaya umoya oyingcwele wehla phezu kwam. Ndakuxela kanye apho isenzo engekho umntu ehlabathini wayesazi inguwe noThixo. Nomnye umuntu kuphela. Angunjalo?
You believe me, don't you, Georgie? You got something on your heart, Georgie. You believe God can tell me what's on your heart? Would that make the rest of you people that know me believe?
Injalo loo nto. Uyakholwa kuma kunjalo, Georgie. Unento esentliziyweni yakho, Georgie. Uyakholwa uba uThixo andixelela ukuba yintoni esentliziyweni yakho. Ingaba loo nto ingamenza inenze nonke. Nina bantu bandaziyo nikholwe.
I know Georgie, but she's thinking of something. She's got two people that's away from here she's praying for. Both of them live in Carden. That's right.
Ndiyamazi uJoji. Kodwa ucinga ngento ethile. Unabantu ababini abakude ukusuka apha athandazela bona. Bobabini bahlala eCordon. Injalo lonto.
And she's got a person here, a man she's praying for. It's out here in the hospital. And you're praying not so much for his healing, but the salvation of his soul. That's thus saith the Lord. That's right. Is that right, Georgie? It's exactly right.
Kwakhona unomuntu lapha indoda athandazela yona eyilapha ngaphandle esibhedlele yaye uyathandaza ungathandazeli ukuphiliswa kwayo ngokukhulu koko ukusindiswa komphefumlo wayo longo itsho inkosi injalo loo nto kunjalo Georgi injalo kanye loo nto.
Somebody way back there raised up their hand. Way back in the back, back in here. You, what about you? Would you raise up your hand? You're a stranger to me? This man sitting here looking at me? I don't know you. You believe me to be God's prophet? God's servant? You believe the Holy Spirit when I told the truth? You believe that?
Kukho umuntu othile phaa ngasemva phamse sandla sakhe emva kanye phaa emva abangasemva wena uthini ngawe ungasiphamse sandla sakho awazani nam le ndoda ihlele apha ikhangele kum andikwazi uyakholwa uba ndingumprofeti kathixo umkhonzi kathixo uyakholwa uba umoya ingcwele le nto ndikuxelele yona uba yinyaniso uyakholwa eloo nto.
If you believe, you've only, that's the only thing you got, because you're suffering with cancer. That's right. You're not from this city, you're from New Albany. That is right. And you got cancer. If you believe with all your heart, you'll get well. Will you accept it? Raise your hand. Blessed be the Lord.
Kuba uyakholwa hamba, nanzo kuphela into onayo. Kuba ukhathazwa ngumhlaza, injalo loo nto. Awuveli kwesi sixeko, uvela eNew Albany. Injalo loo nto. Kwaye unomhlaza uba uyakholwa ngenhliziyo yakho yonke uyakuphila uyakuyamkela loo nto phakamisa isandla sakho mayibongwe inkosi.
I'll be that woman out there with the white looking hat around her head, a colored lady, raise her hand. I haven't had a colored person yet. You believe, lady?
Ndiyakholwa ngulaa mfazi uphaya ngaphandle unomnqwazi ongathi umhlophe entloko kuye inenekazi elintsundu belisiphakamisile isandla salo andikafumani mntu untsundu ngoku uyakholwa nkosazana.
All right, sir. Believe with all your heart. You got heart trouble, stomach trouble, complications? Somebody brought you here this morning. Thus saith the Lord.
Kulungile, mhlekazi. Khona ngenhliziyo yakho yonke ukhathazwa inhliziyo ingxaki yesisu ungamkawu kuhle kwezinto kukho umuntu okuzisileyo apha kusasa nje itsho inkosi.
That's right, isn't it, lady? That's right. Wave that handkerchief you got in your hand so the people see. I've never seen a woman in my life.
Injalo loo nto, akunjalo nkosazana. Uba kunjalo, yesha ngaloo tshefu uyiphethe esandleni. Uze babone abantu. Andizange ndimbone la mfazi ebomini bam.
Did you raise your hand? My stranger to you and you're stranger to me. You believe God knows me? Or God knows you? You believe he can tell me what's on your heart? You're praying for somebody. It's your father. Has heart trouble. That's right. And you're seeking the baptism of the Holy Ghost. Thus saith the Lord. If you can believe,
ubusiphakamisile isandla andazani nawe ube nawe ungandazi uyakholwa uba uthixo uyandazi kungenjalo uthixo uyakwazi uyakholwa uba ngakuxela okusentliziyweni yakho uthandazela omnye umntu ngutata wakho ukhathazwa yintliziyo injalo loo nto yaye wena uzungula ubhaptizo lomoya oyingcwele itsho inkosi ukuba nje ungakholwa.
What about the little lady with her hand up like this? You believe? Your trouble is that rash on your hand, but you're praying for a grandchild. Right? The child's not normal. That's true, isn't it, lady? You believe with all your heart for
it.
When I said child, wait a minute. Oh, there you are. Your son had a car accident. Crippled. I don't know you, lady, but that's true. If that's right, raise your hand.
Ndije ndakuthi mntwana, yima umzuzu nje. Oh, nantso ke. Unyana wakho ufumene ingozi yemoto, wanqulerheka. Andikwazi, nkosazana. Kodwa inyanzo leyo. Uba inyanzo leyo, phakamisa isandla sakho.
Now who's here? Who is it? It ain't me. How can I do that?
Jesus.
Don't be numb of the spirit. Spiritual things, it's God here.
Gokumbani olapha, kubani lo asindim. Ngayenza njani lonto? Musa kuba ngongevayo ngokomoya, izinto zomoya. UThixo olapha.
That Holy Spirit you want, do you believe it now? Do you believe it now? All right, then receive it now. Now's the time to receive it. Believe with all your heart.
Lamo ingcwele ufunayo. Uyakholwa nguwe ngoku. Uyakholwa kuwe ngoku. Kulungile. Ngoku wamkele ngoku. Lingoku ixesha lokwamkela. Kholwa ngenhliziyo yakho yonke.
You the sick are needy. I can't heal. No man can heal. I can't give the Holy Spirit. But the one that can heal and give the Holy Spirit, he's here. He's the one who does it. Now bow your head. You believe right now as I pray for you in these handkerchiefs. Our Heavenly Father, as far as I know, I went through every one that was strangers. As far as I felt myself weakening and giving away, felt led that this is the time maybe that the elected has seen. May each and every one of them, Lord, that was called and permitted to be called by your Spirit, something, their faith, they had more faith than some of them, and they thought they had. They just begin in their hearts. The woman touched his garment one time when he passed by. And he turned and said, "Who touched me?" And they said, "Well, everybody's touched." He said, "But I perceive I got weak." And he found the little woman and told her she had a blood issue. And her faith had healed her.
Was what jika wathi ngubanlo ndichukumisileyo baze bathi bona ke wonke umntu ukuthukumisile wathi kodwa ndiqaphele ukuba ndibe buthathaka waze wamfumana lo mfazi mncinane wamxela wayenethombo legasi noba ukholo lwakhe lwalumphilisile.
And the Bible said that he's still a high priest today that can be touched by the feeling of our infirmity. The scripture said he's the same yesterday, today, and forever. And if he be the same and the same high priest, he'll act the same and do the same.
Hey, Bible, ichilo kuthi usengumbingelelo omkhulu namhlanje unokuchunyiswa sizilwelwe zethu. Isibhalo sithe isekwanguye izolo namhlanje nangona phakade. Kwaye kuba yena usekwanguye abe kwangulo mbingelelo omkhulu. Uyakusebenza ngalo ndlela enze kwalonto inye.
And may the people see that the Spirit-filled church is coming to a head. Christ is fixing to come and take his church.
His
last great signs, as it was the days of Sodom, who spoke, knowed Sarah, knowed he had a wife named Sarah, knowed her in the tent, laughed. He said, "That'll be a sign when you see that. Remember, that generation shall not pass until all be fulfilled." Here it is, we're at the end. Grant, Lord, that every sick person in here may know that the living Jesus Christ is present. May these handkerchiefs be blessed to every sick body that they go to. I condemn the devil for the people. I cast him By the Spirit of God in faith, I cast away every shadow of doubt. May every person here that's ordained to eternal life receive it this hour.
Right. Ndiyamkhupha ngomoya kaThixo ngokholo ndikhuphela kude lonke ithunzi lokuthandabuza wanga wonke umuntu olapha omisele ubomi obunginaphakade angalamkela ngale yure.
May every superstition, every little quench, every little thing of the world, every little weight, as the Bible said, let us lay aside every weight and the sin that's easily beset us, that we might run with patience the race that's set before us. Looking to what? To the church? To the organization, to the author and finisher of our faith,
amen,
which is here now, Jesus Christ, the Son of God.
Kuyo imbangi nomgqibeleliso wokholo lwethu olapha khona ngoku Yesu Kristu unyana kaThixo.
Looking to him who we don't have to take words that we know that's true, but yet them words is made real to us this morning. That same Jesus that died is not dead. He's rose again, and 2,000 years later he's bringing his church to a head.
Khangele kuya lo asimele ukuthabatha amazwi esiwaziyo.
The spirit of Judas is working among them. But may they lay aside every summoned doctrine and everything this hour and receive it.
Umoya kaJudas uyasebenza phakathi kwabo. Kodwa bangabekela bucala sonke isikhubekise nayo yonke into ngelixa.
May they hear, which they have through the sermon. May they recognize now that the very words that they heard has been made manifest, and they recognize that it's Christ.
Bangangeva kona oko bakuvileyo ngomyalezo. Banga bangaqaphela ngoku uba kolomazi bawevileyo bonakala lisiwe. Baze waqaphele uba angu Kristu.
And may now they act upon it. Receive it. Rise to their feet. Give testimony. And go into the kingdom of God by being filled with the Holy Ghost. May the sick be healed. May the afflicted be healed. May every heart's desire be made right. Grant it, Almighty God.
Banga bakula banga piliswa. Banga bakalekle banga piliswa. Wanga wanga mngano entlizi ongenzwa ulunge. Sipe oko tiko na mancha onge.
Now with your heads bowed, your hearts open, just give yourself a season of prayer. Just before I guess the baptismal service comes.
Yes.
Just before this. There will be another service tonight.
Ngoku intloko zenu zithotyiwe, intliziyo zenu zivuliwe, sinikezele nje kwithuba elilodwa lomthandazo. Kanye ngaphambili ndiyaqonda kwenkonzo yobhaptizo ezayo. Kanye phambi koku izawubakho enye inkonzo ngokuhlwa.
Now, remember, don't let this opportunity pass. I've been here now for 2.5 hours or more, trying to just take my time and bring in the gospel and lay it in just perfectly. Then we come right down to the end. And the very text here, recognize, act.
Ngoku kumbula, ungalieke lithuba lidlule. Ndibe lapha ngoku isithuba seyure ezimbini ezinesiqingatha okanye ngaphezulu. Ndizama nje ungangxami, ndizise ivangeli ndiyibeke ngokugqibeleleyo kanye. Ngoko sifikelela kanye ekugqibeleni. Yaye kwalo ngongoma ukuva ukuqaphela ukusebenza.
Don't let it pass over your head. You've heard it. Do you recognize that his presence is here? Do you know it's him that's calling you? Then act upon him. God be with you. Have a season of prayer. Brother Neville, you come.
A little bit in prayer. Hey, just go ahead.
Ungavumi ukuba idlule entla kwentloko yakho uyivile ngaba uyaqaphela ukuba ubukho bakhe bulapha uyazi uba nguye lo ukubizayo ngoko sebenza ngaloo nto uthixo abe nawe fumana ithuba elilodwa lomthandazo mzala Neville yiza kancinane ngomthandazo uba unonyuka uze apha mphakamiseni nje.